Blog Talk Radio.
Mbivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kugahindura kiri mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Mamare hose iraganje,
amacenga ino nyarwanda nyamiza we nyamamare hose iraganje intwaro ya byoni demokrasi yari bitano tutavangura nimushuti bobo
turabashuhuje nshuti mutaza amatwi radi yivugira i Washington DC turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kuwa gatatu turi tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera ko mumeze neza kandi mukomeje kunogwa n'ibiganiro bya radio itahuka kuri uyu mugoroba rero dufite ingingo ziza kugera kuri ebyiri ntabwo ingingo imwe niyo turi butinde ariko imwe ntabwo turi butindeho niyo mpamvu rero n'abatumirwa banjye bamwe barangira mu kanya ndizera ko bari mu nzira ariko reka dutangire ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba turareba ku irahira rya perezida Kaguta Yoweri Museveni umuhango abenshi mwakurikiye mwanyandikiye cyane cyane ku banyarwanda bakomeredi bacu reka mbasuhuze bari mu gihugu cya Uganda abanyarwanda benshi rero bire banyandikira bari mu gihugu cya Uganda bati iki ni igihugu rwose gitekanye ni igihugu gifite amahoro ni igihugu ubona yuko gifite stabilite mu benegihugu nubwo wenda hari ibyo abantu bakritika muri demokarasi ariko buri muturage wese afite ijambo ari kirakizana umuhango rero witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 11 ndetse n'abandi bohereje za delegation bari benshi nk'uko twari twanabivuze mu kiganiro cy'ejo uko byagenze n'uko abenshi mwateza ko bizagenda habayemo nyine wenda nk'udushya nka parade za gisirikare indege z'ibifaru cyangwa indege z'intambara n'ibindi byagiye bigaragara ni nabyo abantu benshi bagiye bandikaho batwandikira iyo ngingo turaza kuyitindaho birambuye mu kiganiro cyacu uyu munsi turaza kureba ku rubanza rwa madamu Idamange Yvonne Idamange rya Mugwiza uyu munsi Yvonne akomeje gusaba yuko yaburanira mu ruhame kandi ni nako abanyarwanda benshi babyifuza bati aburaniye mu ruhame twamenye ukuri usibye kuguri turakuzi Yvonne Idamange icyaha yakoze nta kindi usibye gusaba ubutegetsi ko gusaba abaturage ko baharanira uburenganzira bwabo nta kindi cyaregwa muri Rwanda kandi ibyo ni ibintu bizwi kwa Kagame niwe wenyine nyine utagomba kuvugwaho iyo uvuze uti rero imiyoborere ya Kagame ntabwo nyemera ndayinenga nibiriya tubona nari nifuje wenda ko mbona umunyamategeko ariko ntabwo byankundiye ariko wenda ndaza gusaba Metero Rusagara niba nyumva ndizera ko ndaza kubanyumva cyangwa ndamwandikira ndibaza impamvu rwa rubanza rwagiye mu rubanza mu rukiko rwa Nyanza ni rwo rubanza rusese bagina ni urukiko rukurikirana ibyaha byambukiranye imipaka nkibaza ni Yvonne Idamange rya Mugwiza aburanira te muri rwa rukiko ubona rukurikirana abantu ku byaha bita bya terorisme cyangwa ibyaha usanga birimo abantu ngo baregwa imitwe yitwaje intwaro usibye ko nta imitwe yitwaje intwaro ahubwo niba ari umuntu ugomba kuregwa terorisme muri Rwanda ni kaga ndibaza impamvu Idamange ari rura rugereko cyangwa rura rukiko urubanza rwe rurimo ntabwo mbizi wenda abanyamategeko baza kumfasha cyangwa bakabafasha ndizera ko iki kibazo namwe mushaka kumucyumva nk'uko abandi bakibazaho izo ni zo ngingo turi bwibandeho reka mbanze mikaze Comrade Jacques Balak n'abo munyumva ikaze kuri aditahuka
Mukomere bwana Serge ndabumva ndabasuza cyane kandi murakoze nanone kuduha umwanya wo kujya tuganire ku bibazo by'iwacu muri kara karere k'ibihugu biri mu biyaga bigari byo muri Afurika ndabasuza nabo turibuze kuba turi kumwe nabo muri kiganiro n'abaribuze kudukurikira kuri YouTube murakoze bwana Serge
urakoze cyane reka ngushimire turaza kuba turi kumwe na France na Wendy zirako mu minota 20 aza kutugeraho Jean Damascene Gasake nawe ateganyijwe kuza kuri mugoroba n'abandi babyifuza bakwakijana mu kiganiro kuri mugoroba tukungurana ibitekerezo reka wenda mu gihe tutarinjira mu kiganiro nyamukuru hari utuntu ngira ngo nkosore duto twavuze mu kiganiro cy'ubushize hari abantu banyandikiye batsigaje tubabizi ko radio yanyumva n'abantu benshi turifuza ko hari ikintu twakosora ku bya byaravuzwe mu kiganiro kimwe mwakoze hari ikiganiro nagize ubushize tuvuga ku mahugurwa yatanzwe na Sumbirigi aha abajenerali bo muri South Sudan icyo gihe twakiganiriyeho ndetse mutumirwa wanjye ari Major Rutayomba abakunzi baraditsaka rero cyane cyane inshuti z'umuryango wa majoro ndacyaga ni major ngira batware baratwandikiye bavuga bati turifuza yuko mwakosora gato kuko hari byavuzwe wenda bitari byo aho major utamba yavuze ko ngira batware yaba yarafunze kandi akaba dafunze yigeze gufungwa ariko ubu ntagafunze bakomeza bambwira bati ngira batware nibyo kuko yarafunzwe ariko ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru ari iwe mu rugo ari mu gihugu aratekanye hano rero mugenzi wacu Comrade Major Rutayambere yavuze ko yabafungiye genocide nabyo bati sibyo yafunzwe inshuro ebyiri nkuko babinyandikiye bambwira ko mu nshuro ebyiri yafunzwe inshuro ya mbere yafunzwe yaregwaga ibyaha by'intambara z'abacengezi kandi ngo yarabiburanye nabyo bamugiraho umwere arongera asubira mu kazi ngo ajya mu ishuri rya ajya kuba umuyobozi w'ishuri rya Nyakinama ubundi bwa kabiri ngo yongeye gufungwa ni igihe hari inkundura yo guhunga kw'abantu hari igihe Jenerali Bemo Emmanuel Habyarimana yahungaga ndetse n'abakiza bakaburirwa irengero bagashimutwa Meja ndakeka ni majoro niba ntibeke Meja ngira batware yarongeye arafungwa nabwo araburanishwa arongera agirwa umwere noneho baza kumusubiza nyine bamushyira ku gatebe nyine ubu ngo ari mu kiruhuko cy'izabukuru so ubwo ni ubutumwa nandikiye n'abantu nyine badukurikiye muri icyo kiganiro bambwiye ko bikwiye gukosorwa kandi koko ni ngombwa bitewe n'uko bamuzi ko ari mu rugo ko kandi ibyo yarezwe atari ibyo cyaha cya jenoside nyine nk'uko mugenzi wacu yari yabivuze abandi bati wazanabazana Jean Marie Micombero ari mu baburanishije urubanza rwe Jean Marie Micombero ari majoro kandi yaburanishije imanza za gisirikare ubwo n'ubutumwa nyine nagira ngo mbanze mperewe hagize n'undi wumva wenda hari tuba twaravuze ikintu ni uburenganzira bwanyu kutubaza muti hari icyo mwavuze kitari cyo twagikosora so ngubwo ubutumwa rero icyo gufungwa cyo rwose nibyo ariko kuba ari mucyo kizabukuru niko nandikiwe kandi n'ibyaha nyine ngo yakurikiranyweho icya mbere ni ibyaha by'abacengezi afungwa bwa mbere icya kabiri ni ibyaha by'uko wenda yarafatanyije na Jenerali Habyarimana na bakiza nabyo byose byari biburana mu nkiko za gisirikare abumwere ubundi bamushyira ku gatebe ubu bikavugwa ko nyine ari mu kiruhuko cy'izabukuru iyo ni nagira ngo ni droit de réponse cyangwa ku bantu babatwandikiye nyine bifuza ko twakosora bitewe n'uko radio yacu irumva cyane kandi iyo hari umuntu avuze ati hariya ntabwo ariko byagenze biba ngombwa yuko dutanga uwo mucyo kugira ngo byumvikane ndizera ko icyo kigiye ku mucyo kandi kubabyumvise ubwo ari mu ngo ari mu rugo rwe ari mu zabukuru ntabwo afunze nk'uko wenda mugenzi wacu yaba yarabivuze icyo gihe tujye ku ngingo nyamukuru ya mbere Madame Yvonne Iryamugwiza Damange uyu nakurikiye munsi ndabarumaza kwibaza impamvu agomba kurira muri urukiko rwa Nyanza ntabwo igisubizo nk'izi nayo ndabyibaza ruriya rukiko rwa Nyanza musanzwe muzi ko ngo ni urukiko rukurikirana ibyaha bya terorisme cyangwa ibyaha byambukiranya imipaka nkibaza ni Madame Damange kubera iki yababuranira muri uru rukiko nabyo ni ikindi kibazo twakwibaza ubushize naganiraga n'umunyamategeko Charles Kambanda hano ubwo yadusobanuriraga ati bari abaturage ba Kangondo cyangwa kiriya kibazo nticyagombye kuba kiri muri uru rukiko kuko ni kiriya kibazo kirebana na constitution n'ubuzima bw'igihugu bw'abaturage kuba umutungo w'umuturage ninavogerwa yarabidusobanuye mu mategeko ndumva abenshi nagiye mbona feedback nziza n'uyu munsi muracyamwandikira cyangwa muracyatwandikira kugira ngo tumushimire Madame Yvonne rero kuba muri urukiko nabyandikiwe ariko simbizi ubwo wenda ababizi bazadufasha tubyumve ariko ngiye kintu nabonyemo nanakunze kuba yasabye igihe ngo cyo kwitegura urubanza nibyo buri muntu wese burya ashavuga ati siniteguye bitewe n'igihe amenyeshejwe kuburana kandi nanone nubwo yanaburana turanabizi nta rubanza ruhari first of all nta rubanza ruhari warazira kuba yarakritise ubutegetsi ndetse agahamagara abaturage guhaguruka baganira uburenganzira bwabo ibyo yavugiye mu Rwanda akaba bifungiwe nibyo maze imyaka icyenda nica yanga mbabwira ko mugomba gukora nta cyaha kirimo no guhamagara abaturage kumva uburenganzira bwabo nta kosa yakoze ubundi mu gihugu kiri kizira mu rwego rw'amategeko cyangwa icyo bita etat de droit igihugu kigendera ku mategeko kiriya si icyaha ufungira umuntu ngo yamugeze imbere y'urukiko ibyo twita kanguru kode Comrade Jacques iyi dosiye ya Madame Damange tuyivuga buri gihe yije kandi n'abantu benshi bakomeza kutubaza bati muramenye nimo zayireke mujye mu biganireho biratungurana kumva yuko aburanira mu rukiko rusanzwe ruburanisha niyo madosiye numva ari Nyanza ibyaha byambukiranya imipaka ibyaha bya terorisme cyangwa ibyaha byitwa imitwe y'iterabwoba usibye yuko nubwo aregwa kugira nawe ubutegetsi sinzi biriya byaha byarezwe Pasteur Bizimungu byarezwe Deo Mushayidi byarezwe banitegeka umuntu wese ugerageje kukritika iriya sisiteme bamurega yuko ashaka kugumura abaturage ashagurika n'ubutegetsi ariko si damange na bibiliya kubwira abaturage ati mumenye uburenganzira bwanyu iyi leta ntabwo idukunda ntabwo itwitaye mu bya COVID-19 bihinduka ibyaha byo kwangisha umuturage byo kwangisha abaturage ubutegetsi bite bigahinduka ibyaha bya mu rukiko ruburanisha imanza zambukiranya imipaka ibyo bita terorisme ndetse n'iby'imitwe y'iterabwoba nagira ngo tube twumve wenda twifasha reportage ya VOA mbere yuko twaganira kuri iyi nkuru none ukabayitanga n'ibitekerezo biraza gutanga umuti kuko abanyamakuru babo bari mu rukiko kandi nubwo batari mu rukiko cyangwa bakarukurikirana bari mageragere ndetse n'ahandi hose
bakurikirana ko madamu Bidamange asabiye urukiko ko urubanza rwe rwakwimurirwa mu mujyi wa Kigali ku mpamvu yatanze ko zishingiye ku mutekano we muri ibi bihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Bidamange yakurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu muri rubanda ndetse no gupfobya genocide inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko akadutegura inkurikire
Hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho urukiko rwavuze ko Bidamange aregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu muri rubanda gutanga amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga no gupfobya genocide ubwo yahabwaga umwanya ngo bivugeho Bidamange wari mu cyumba cya gereza ya Mageragere yavuze ko atiteguye kuburana atanga impamvu zirimo ko yifuza igihe gihagije cyo kwiga kuri dosiye ye Yavuze ko hari imbogamizi ku kwitabira urubanza inyanza kandi afungiye Kigali kandi ko abatangabuhamya be umuryango we n'abashaka gukurikirana urubanza rwe bitaborohera kwitabira urwo rubanza we n'abamwunganira bavuze ko COVID-19 n'inyanza ihari kandi ko ho hanashyizweho ingamba zidasanzwe zo kuyirinda ndetse bavuga ko bashaka kuburana imbona nkubone nk'uko biri kugenda mu rubanza rwa Rusesa bagina Umushinjacyaha yavuze ko guhabwa igihe kuregwa ari uburenganzira bwe gusa ko amezi birasaba ari igihe kinini busaba urukiko kugena igihe gikwiye kandi urukiko akaba ari rwo rufite inshingano yo kugena aho urubanza rugomba kubera nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko igihe uregwa asaba ari kirekire cyane rwamuhaye igihe kingana n'ukwezi rutegeka ko Urubanza ruzasubukurwa tariki 15 z'ukwa gatandatu ku cyicaro cy'urukiko inyanza kandi ababuranyi bose bari mu rukiko. Urukiko ruvuga ko kuba urubanza rwa Rusesa bagina rwarajyanywe i Kigali ari uko rurimo abantu benshi cyane mu kwitwararika amabwiriza ya COVID-19 bikaba byarasabye urukiko gutira icyumba kinini cy'iburanisha kandi ko ibyo bitazongera. Urukiko ruvuga ko kubera uburemere bw'uru rubanza rutakomeza kuburanishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ngo keretse habaye imbogamizi zitewe na COVID-19. Bidamange yafashwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka kubera ibiganiro yanyuzaga ku muyoboro we wa YouTube. Ubushinjacyaha buvuga ko byahamagariraga rubanda kwivumbagatanya gupfobya genocide no guhamagarira rubanda kwigaragambya imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu we arabihakana akavuga ko aharanira uburenganzira bwa rubanda Yves Bucyana BBC gahuza miryango inyanza
Comrade Jacques nuko umunyamakuru ashoje nkuko Bidamange bisobanura ati ndaharanira uburenganzira niko nanjye navugaga nti ibyo avuga twese turabivuga nubwo twe turi mu mahanga turabizi ko bigoye ko bivugira mu Rwanda nta gitero yagabye kuri village Urugwiro nta muturage yavuze ati jya kugira nawe ubutegetsi yakoresheje amagambo yibutsa abaturage kuba kumenya inshingano zabo aha rero niho nibaza impamvu uru dosiye yajyanywe mu rukiko rw'Inyanza wenda nakoze ikosa mu biganiro bishize sengeze petition kugira ngo menye neza aho buranira ariko naje kubitekerezaho nsanga uru rukiko rw'Inyanza nirwo ruburanisha ba Kalise Sankara nirwo ruburanisha Paul Rusesabagina n'abandi n'ababanyamurenge nihari baburanishirizwaga yewe abantu bitwa ku bose bari mu mitwe irwanya leta nihari baburanishiriza ndibaza ni Biblia idamanje yahinutse Karachinikov yahinutse K47 iriya Biblia zamuraga ati mumenye uburenganzira bwanyu niyo yateye ubwoba ku buryo bavuga bati dosiye yawe irajyanwa mu rukiko ruburanishije ibyaha byambukiranye imipaka cyangwa ibyaha birebana n'ibikorwa by'iterabwoba. Comme déjà kanagira ngo duhera ngaha numve mu busesenguzi bwawe uko ubona kino kibazo.
Murakoze bwana Serge. Njyewe ndi mu bantu batemera ko haba ubutabera mu Rwanda. Donc gusubiza ikibazo cyawe byo ni très simple. Uriya mudamu cya mbere elle est courageuse. Icya kabiri ntabwo ushobora kubuza umuntu kwiexprima ngo atange ibitekerezo bye iyo atishimye ukuntu guverinoma iri kwitwara mu baturage. Ikintu cya gatatu wavuzeho urubanza ruri kubera muri juridiction niba ari siduko na byita abajuristi bazikuru babyita aho bajya kujija abantu bavuga ko bakoze ibya terorisme n'ibisi byose. Maze kumva ibyo bamurega ariko urebye twese twumvishe za YouTube ze twumvishe ibyo yavuze urebye ibyo birego biteye isoni kugira ngo igihugu nk'u Rwanda rufata umugore nk'uriya ufite abana bakamushyira muri prison kujya kwigaragambya imbere y'inzu ya perezida. Abategetsi bo mu Rwanda bazaze nko muri Amerika bazabona ukuntu abantu baba bari imbere ya Maison Blanche bari kwigaragambya kandi berekana ko batishimye. Nta muntu ujya kubafata, nta muntu ubafunga ngo bamujyane muri prison. Iyo niyo symbole y'igihugu wumva ko harimo freedom, harimo liberté d'expression kandi niyo kwerekana ko utishimye. Murika ya idamange ntabwo uriya mugore yagomba kujya muri prison kubera ibyo yakoze cyangwa se kubera ibyo yavuze. Ibyo yavuze personnellement nta cyaha mbonamo. Nimba baramufashe kugira ngo abandi bacicike ntibakajye bakritika guverinoma ihari en place, sinigeze mbona guverinoma iyo ari yo yose ku isi itagira opposition cyangwa se itagira kritike. Ibyo bintu rwose bituma iriya guverinoma yo mu Rwanda ita agaciro. Dore ko Perezida Kagame ahora avuga ko urufu kwiha agaciro. Nta kundi igihugu cyangwa se abantu bata agaciro atari gukora nka biriya bintu bari gukora idamange. Ubutabera ni ikintu gikomeye, ni ikintu abaturage baba bakeneye. Iyo ubutabera rero budahari mu gihugu, igihugu ntabwo gishobora kugira avenir iri assure surtout mu rubyiruko. Kuko urubyiruko ruba ruri kubona ibintu biri gukorwa kandi biri gukorwa au niveau yo hejuru. Rero iyo example ntabwo aba ari example nziza kuri urwo rubyiruko. Yaba ari abafunksiyoneri bari muri leta abo ahora arega yuko ngo bakoze ibi n'ibi batakurikije amategeko batagize ibiki, ntabwo ushobora kugira ubuyobozi o top bukandamiza abantu gutyo bukabuza abantu kuvuga bukabuza uburenganzira bwabo ngo uza expecting yuko abo uri kuyobora nabo ngo bazagira ntuza iyo notion y'ubutabera cyangwa isho gukora ibintu juste mu kazi barimo. Donc guverinoma igomba gukosora amakosa nk'ayo ngayo. Yego u Rwanda ntabwo ari Amerika, ariko u Rwanda rubeshejweho na Amerika, rubeshejweho n'Ubwongereza, bagombye gukurikiza ibihugu bibafasha kugira ngo batere imbere. Rero nimba badafata urwo rugero rwo kureka abantu ngo biexprime batange opinion zabo igihe bumva ko batameze neza, ntabwo twavuga ko u Rwanda ari mu bihugu biri gutera imbere. Gutera imbere ntabwo ari kugira imihanda myiza gusa, ntabwo ari kugira imihanda isukuye, cyangwa se kubona amabuilding ari kuzamuka gutera imbere biri muri education y'abaturage biri muri politiki y'igihugu biri mu mibane hagati y'abaturage ibyo bintu byose nibyo bavuga gutera imbere ariko iyo urebye u Rwanda umuntu wese ujye muri opposition umuntu wese uvuze ikintu kitajyanye na gouvernement ibyo ishaka kumva kubera ubwo ubashe iyo pouvoir baba bafite bakagufata bakagushyira muri prison iyo ni abus de pouvoir ikomeye cyane kandi ari mbi atari ikintu kizafasha igihugu na generation future yo kugira ngo gikomeze habemo prosperité habemo umubano mwiza cyane cyangwa se abantu bashobore kugira iyo notion y'ubutabera iki ni kibazo gikomeye cyane example idamange ni example iri kutinterpela twese itwereke yuko nta liberté d'expression iri mu Rwanda nuko mbibona bwana Serge u Rwanda urukeneye kwisubiraho c'est tout gouvernement kwisubiraho kandi rukajya muri rukaba à la page ukajya ku gihe yuko muri iki gihe nta gushobora kubuza umuntu kuvuga ibitekerezo bye kandi nta menace physique aguteye uwo muntu nta ndwe n'umushyaka ntabwo ari muri Nobel ariko ni umuntu uri mu rubi we abonye ko hari ikibazo gikomeye mu gihugu cye ari extreme kandi uzi ko ubu ngubu
ariko Jacques comrade Jacques mu byaha aregwa icyaha gikomeye ni kiriya kivuga ngo guteza imvururu muri rubanda ari nacyo natangiye mbaza nti ese aho ubutegetsi ntabwo butinya bibiliya wenda bakati guteza imvururu muri rubanda wicaye iwawe mu rugo ufite bibiliya mu kiganza wayizamuye mu kaboko ubwira abaturage ati nimutekereze ku burenganzira bwanyu icyo nicyo bita guteza imvururu muri rubanda nkaho yashoye abantu mu muhanda yatumye abantu bajya kwamagana ubutegetsi cyangwa bakajya muri village urugwiro n'iki cyaha ubwabyo usibye ko ibyaha byose nyine ni amafuti ariko urebye n'ukuntu bitondekanyije guteza imvururu muri rubanda gutanga amakuru y'ibihuha n'ibindi ibi byaha ubundi sinzi niba twanabyita ibyaha wenda twabiha n'agaciro tubyita ibyaha mwambwira andi magambo twakoresha ahubwo biteye isoni wa mugani sinzi impamvu tuba tunabiganira kuko kuvuga ngo ni ibyaha kandi tuzi ko atari n'ibyaha nabyo twaba tubihera uburemere wenda
isezi nibyo ndikubwira noneho ibaze umuntu uri kwiga amateka y'igihugu uri kwiga droit uri mu ishuri umuntu uri kureba ibintu biri kubera mu gihugu cye akabona ukuntu bari kudefinisha crime ukuntu bari kudefinisha icyaha ubwo se wumva uwo muntu ari kubaforme gute kandi nawe ubwe muri aya mashuri ari kwiga ntashoboreye kwiyegisima avuga ati no ngo selon ibyo turi kwiga iki ngiki ntabwo kiri defini nk'icyaha urumva muri iki gihugu abo bantu baba bari kuba muri iki gihugu baba bameze bake none se nimba yarateye imvururu ni izihe mvururu yateye ku bantu baba bumvishe kuri YouTube ngira ese YouTube yageze irahagarara habaye cyber attack kuri YouTube kubera ko idamange yavuze mu Rwanda habaye iki abantu bagiye batera amasasu cyangwa se bararwanye iyo mvururu yateye iyihe iyo mvururu ni iyihe nicyo ubutabera ni fact ubutabera ni preuve ubutabera ntabwo ari amagambo kandi muramubwira ko hano hari abantu batutse Donald Trump baramutuka bamubwira ni bamuha n'ibyo gupfunika ariko ntabwo bigeze bajya muri prison ntabwo bigeze bumva ngo bahora bafunze hari abantu bagiye kumanifesta bajya mu muhanda baramanifesta bamwita amazina yose abaho ku isi ntabwo bigeze bajya muri prison none se umwe ahangaha bagiye no mu nzu none se abagiye mu nzira cyangwa kumanifesta ni bangahe ni bande abo ngabo iyo justice ivuga ko idamange yateye imvururu iyo pouvoir itangiye gutinya umuntu ikintu avuze ujye umenya ko ari pouvoir mbi nabo bagombye kubimenya ntabwo bafite ntago bafite force ya dissuasion donc ntago bazi kwedika population yabo iyo muziko hari kibazo mu gihugu hakaza umuntu ubu utanye kuvuga ibintu nk'ibyo ku YouTube mubaza ikibazo afite mukamujyana muri za serivisi zishinzwe mukareba nimba iki kibazo mushobora kukirezolva ariko iyo uzi ukabyiga umuntu ubutumwa uceceka ukaza ukamubwira ubwa mbere ntumubwira impamvu agomba gucika kandi ikibazo kigihari ubwa kabiri mukaza ukamubwira ngo ceceka ubwo nawe ubwawe en tant que état uburi kumwagiresa ubwa gatatu ukaza ukamufata ukamujyana ku ngufu ukamufunga ukamushyiraho ibyaha byose bibaho ku isi kubera ko yagiye kuvuga kuri YouTube kandi ukaza ukanamubwira ngo aceceke ibyaha ahubwo aho biri ibyaha yatereberishije babishyira mu yindi kan kandi ibyaha l'agression ivuye ahandi mu gihugu ngebwe na Serge Morambi kubwira yuko njyewe iyo hajemo sujet y'ubutabera mu Rwanda mbona ahubwo nta sujet irimo ko twashobora kujya tuganira ibindi bintu ariko kuganira ku butabera mu Rwanda byo ibintu yabyihorera kubera ko nta butabera buhari nta burenganzira bwa muntu buri mu Rwanda nta liberté d'expression iri mu Rwanda none se umuntu yabiganira kuki hano iyo habaye imyigaragambyo nk'iyo televiziyo iragenda ikamanuka ikabaza abantu impamvu bari kwigaragambya bikaba biri mu makuru kuko barabizi ko ari droit y'abantu kubera ko n'amakuru n'abanyamakuru bakaza bakabaza abantu ibibazo bihari ariko mu Rwanda nta nubwo bohereza abanyamakuru ngo bajye kubaza ahubwo bohereza ngo lizajabo aba leta n'abaki bose hakanyo bakakoreza abasirikare bakaza bakagushyiraho ibyaha byose bibaho byo ku isi ntabwo dushobora kudisikita cyangwa se gusuleva sujet y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kandi ubona abantu nkaba idamangiye murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Jacques Baraka reka twakirane Comrade Jean Damascene Gasake ikaze mu kiganiro cya Raditsahuka usanze dutangiye kuri ingingo nyine ya mbere tureba ku biranagoye kubivuga mugani ko turavuga ibyaha ibintu bitari ibyaha biri fabrique ibyo aregwa nta bihari ntabyo yakoze ariko ukumva urukiko rwicara ngo rugiye kuburanisha ibyaha umudamu atarakoze cyane kimwe azira gusa ko yabwiye abanyarwanda ati musobanukirwe uburenganzira bwanyu Jean Damascene nizimye amagambo nagira ngo usuhuze abateze amatwi ikiganiro noneho ufatira aha ngaha Jacques yaragejeje uvuga nyirabo kubona iri kinamico ikangurukote yumva yuko igomba kuburanisha madame Yvonne Ryamugwiza Damange nanone kuri cyacu tukibaza urukiko nanone ni urukiko ruzanga kuburanisha ibyaha byambukiranye imipaka niho hari aruva nirwo rimo kuburanisha nyine nkaho madame Damange yaje afite AK-47 cyangwa Katyusha aje guhungabanya ubutegetsi bwo mu rugwiro
ya urakoze Serge uranyumva neza
turabumva
ya urakoze reka ngusuhuze komera cyane nsuhuze na mugenzi wacu Jacques Barak nagezemo ntinze ariko nagerageje kubakurikira muri bimwe mwavuze by'uriya mudamu ya mudamu wahuye n'uruva gusenya nibaza ko kuvuga ku byaha biba mu Rwanda menyari ukwigiza nk'anahari kuko mu Rwanda bari capable yo kubwira umuntu bati wahumetse uhumeka umwuka mubi kandi uwo mwuka mubi ushobora gutera abantu kurwara none ubwo wakoze crime bashobora kukurega icyaha cya crime kubera ko wahumetse kandi umuntu wese afite uburenganzira bwo guhumeka ariko bashobora kubihinduramo icyaha kuko bakubwiye bati umwuka wawe ni mubi ushobora gutera abantu indwara ubwo umuntu uteye abandi bantu indwara ni nk'aho aba yakoze sakirirego kandi ufite uburenganzira bwo guhumeka Ryamugwiza rero nawe yabwiye abantu mu burenganzira bwe kubwira abantu twigaragambye dushaka duharanira uburenganzira bwacu ntabwo ari icyaha mu by'ukuri baramurega ko yahamagariye abantu kurwanya ubutegetsi ngira ngo yahamagariye abantu
ntabwo ari ukurwanya ubutegetsi ni uguharanira uburenganzira bwabo
ariko bose ko bamurega guteza impagarara imyivumbagatanyo niko babivuga imyigaragambyo bayita imyivumbagatanyo urumva amazina y'ibyaha bayita uko bashatse wenda kwemeranye ko yari yabwiye abantu ati muzaze tujye kwigaragambya ku rugwiro rwose ariko ni uburenganzira bwe bo rero babyita kwivumbagatanya yanyibukije kera muri Kameruni umupolisi yigeze kumfata ntwaye imodoka noneho ahagarara mu muhanda kwa kundi ndi gushakisha ukuntu frena ngo mpagarare abonye ndi hafi kumugeraho ariko ndimo mpagarara nkira no ku ruhande arasimbuka ajya ku ruhande nanjye nkira ku ruhande ndahagarara araza ikintu yandeze cyambere yandeze ngo tentative d'assassinat ngo nari mugonze ngo tentative d'assassinat igitangaje rero iyo tentative d'assassinat yahanishijwe amasefa 500 ubwo kuri iyo tentative d'assassinat haciye amasefa 500 ahasigaye mbambaye umwere noneho ndagenda
ubwo nekivara yangahe nko mu madolari
y'ubuzima bwo amasefa 500 ntago aho samu n'amadolari ijana ndumva n'amadolari ni nk'amadolari 10 wenda ubwo urumva ubuzima bw'umuntu babuhanishije icyaha cy'amadolari 10 kubera ko nyine ari icyaha fabrike kitigeze kibaho ngo nari mugonze kandi niwe wari wagiye guhagarara mu muhanda ku bushake yashobora kujya ku ruhande akampasinye ngahagarara ariko yashakisha impamvu zose zishoboka kugira ngo arebe ko yankuramo ayo kujya kunywera ubwo mu Rwanda rero naho ni kimwe ibyaha barabihimba numvise uyu munsi arimo araka uburenganzira bwe bwo kuburanira mu ruhame bakabumwima ubundi umuntu bamubuza kuburanira mu ruhame kugira ngo baproteje ari we bamuproteje wenda be kumushyira ku karubanda uyu munsi rero leta y'u Rwanda niyo ifite ubwoba bwo kujya ku karubanda ifite ubwoba ko bayishyira ku karubanda kubera amafuti yayo urumva barashaka kumuzinzikirana ngo bamuburanishe mu bwiherero aho atababwiza ukuri ngo n'isi yose ibyumve aho nabo batamurega amafuti ngo isi yose ibyumve bo barashaka ntibashaka kujya ku karubanda naho akababwira ati ibyo nakoze nabikoze mu ruhame mureke mburanire mu ruhame bo bakabitinya kubera ko bazi ko ibyo bakora ari amafuti bafite ubwoba ko uruhame rwamenya ayo mafuti yabo ibyaha bye rero byose ni ibihimbano nta shingiro bifite niyo mpamvu bafite n'ubwoba bwo kujya kubimuburanya mu ruhame Yvonne Ryamugwiza ni umuntu uhagaze ku maguru ye yombi avuga akababaro ke ahasigaye hamagarira n'abanyarwanda kuba bahaguruka bakajya kugaragaza akababaro kabo kubwira abantu ati mugaragaza akababaro kanyu koko bigomba kuba icyaha kuki leta y'u Rwanda yumva ko umuntu atagomba kugaragaza akababaro ke urabizi ko n'abantu iyo bishe abantu babwira ababo ko batagomba kugaragaza ko biciwe bagomba kubifata nk'aho ari umunsi mukuru wabaye hari bakagerageza kwishima kugira ngo hatagira umenya ko bababajwe n'ibyakozwe na leta y'u Rwanda n'agahoma munwa ni ibintu bitaba ahandi ku isi ariko mu Rwanda babigize umuco niba bakwiciye baragutegeka nuko ubyifatamo urabona nk'ubu ngubu ntibifuza ko abantu bo mu bwoko bw'abahutu bibuka babo kubera iki ko ari uburenganzira bwabo bwo kwibuka babo nubwo baba badashyirwa mu kigero cyabo bo bemera ko bibuka ariko rero umuntu wese wapfushijwe ndetse niyo yaba yakoze agisida cyane cyane ko abo bantu bo mu bwoko bw'abahutu ntago ari agisida bakoze barishwe ndetse bishwe bazira uko bavutse ariko rero leta ya Kigali ishaka ko abo bantu bibuka babo noneho bakabeshya ko abo mu bwoko bw'abatutsi bo bemerewe kwibuka kandi nabo mu by'ukuri ntago bibuka
ariko aho nanone Jean Damascene ko kimwe mu byaha aregwa gikomeye harimo ngo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside urumva rero kumurega icyo cyaha ngo atesha agaciro ibimenyetso bya jenoside ni icyaha gikomeye cyane turabivuga ibyaha ariko tuzi ko nta byaha birimo nyine
si ibyo ngibyo se nyine aravuga ati abacika cumi twararenganya ariko ntibamwemerere kuvuga ko karengane kandi akabigaragaza uburyo barenganye akagaragaza ukuntu ababo birwa amagufa yabo yanitswe ku gasozi kandi umubyeyi wa Kagame yitabye Imana baramushyingura mu cyubahiro we ntago bamufashe ngo bajye kumugaraguza agati bajye kujya bigo bamugaragura ahantu bamwereka abazungu bose biriya bintu ni ibintu biteye isoni bariya abantu bararenganye ababo bararenganye babona imibiri y'ababo iri kugirwa kuriya ariko umuntu ubivuze bigahinduka icyaha aho kugira ngo leta yikubita agashyi ishaka umuti ivuga iti ba bantu barababaye iki kibazo tugikemure dushaka umuti wo kugikemura ahubwo bashaka kwica umuntu wabivuze yavuze ko abona bari gukora uko bashoboye kugira ngo bazamurase babeshye ngo yacitse kubera ko ngo bamushyiraho ingenzi aho agiye hose abantu baba bamuriho akavuga ati ngewe uko mbona barashaka kuzandasa bavuga ko naba nashatse gucika nk'uko basanzwe babigenza ku bandi nayo barashaka kuzabimukoraho yabivuze ku mugaragaro ubundi se afungiye icyaha yakoze kisaba kujya muri gereza ni ikihe ko atari ikihe bakaba atari umuntu uvuga ngo yacika ko yabivuze ku mugaragaro kandi ikaguma mu Rwanda ko aribo bagiye kumufata iwe ikintu bagaragaza cyatuma acika ubutabera ni ikihe abandi ko baburana ibyaha bari hanze kuki bataburana ari hanze nta cyaha yakoze kisaba ko bagomba kumufunga mbere y'uko aburana ibyo barabimwangiye ubwo burenganzira barabumwimye bwo kuburana ari hanze kandi ntiyigeze abasaba ngo bajye kumuproteja muri gereza ngo wenda hari ikibazo yari afite hanze ahubwo wenda ni nabo bari kumugirira n'abaho hanze ariko wenda babonye nabyo bibagoye baravuga bati reka tumushyire muri gereza tuzacunga arebye iruhande tumurase tujye kuvuga ko yashatse gucika abarinda abanyuru ibyo byose ni ibintu byerekana ko iriya leta nta butabera igira ntikorera abaturage ikorera inyungu z'abantu bo mu gatsiko gusa noneho hagira uvuga ibibi agatsiko gakora agahura na rwa rukuta rw'amategeko yashyiriweho abantu badapfukama badacinya inkoro abantu badakoma amashyi idamangirira ibyaha bamurega rwose n'umwana w'imyaka ingahe yabona ko nta byaha birimo ariko urumva ko nabo nyine bafite isoni zo kujya kubimushinja ku mugaragaro bakaba bahitamo kumuburanisha mu mwiherero aho atavuga ngo bamwumve aho batavuga ngo hagire ubumva aho bataramutoteza ngo babumve ibintu nk'ibyo ngibyo ibyaha byo mu Rwanda rero ku bantu bavuze nabo ubutegetsi niyo waba warebye iruhande niyo watambutse bavuga bati watambutse ushaka gukandagira umuntu kandi uwo muntu yari gupfa yaba tentative d'assassina nayo nkuriya mupolisi wo muri Cameroon
urakoze cyane Jean Damascene agatsiko gateye ubwoba kuko karamutse gafunguye nyine urubanza rukaba ku mugaragaro ntabwo babona aho bashyira abantu bakubita bakuzura abandi baguma muri parikingi abandi baguma mu mihanda byateza umutekano muke rero nyine niko mbibona kandi agatsiko kagira ubwoba kugira ngo ukuri kujya hagaragara reba neje ubundi muri Kangondo abaturage nako abari bagiye mu rukiko batangiye gufungwa bataragirayo pandagari polisi libe zitangira kubatoratura no kubahungeta n'urugendo rwabo rutaratangira rwo kujya ku rukiko reka twakire comrade François Mutuyemungu utugezeho ndagira ngo mbanze ngo usabe usoza abateze amatwi ikiganiro niba mwumvikana neza mbere y'uko dukomeza ikiganiro
murakoze Serge ndabasuhuza cyane nsuhuze naja turi kumwe na Bac ndakeka nkaba nsuhuza abanyarwanda bose muri rusange mbifuriza umunsi mwiza n'ijoro ryiza kuri bamwe
urakoze cyane Comrade François ngushimire kandi tukiranga kuri ingingo ya mbere umaze iminsi ukora n'ibiganiro kuri radio umwe n'ahandi wenda bagutumira kuvuga kuri gahunda ya idamange usanze Baraka yibanze we ku kintu kirebana ko nta butabere mu Rwanda ndetse tunibaza impamvu twanabyita urubanza tukareba n'ibyaha niba ari n'ibyaha wa mugani muri rusange nta n'ibyaha bihari ahubwo ni ukuzashaka n'amagambo dukoresha sinzi wenda niba wagira icyo ukomoza kuko mu bindi aregwa harimo n'ikintu cyo gutanga ngo sheke itazigamiye twarabiganiriye ubushize na Comrade Inyasi nanone ngo ni ugutambamira ishyirwa mu bikorwa gahunda za leta ibi byaha byose afite mutubabare gukomeza kubyita ibyaha kuko niko byitwa ariko nta kintu na kimwe yakoze nagira ngo nawe ugire icyo ukomoza ahangaha umbwire ari umuntu wiga amategeko akajya gukora observation mu rubanza rwa Idamange nkeka ko yazabona F nta kuntu wakora teze usute na doktora ya cyangwa usute na amategeko ugasanga kese baguhaye no kwiga kuri kese ya Idamange ibyitwa ibyaha ukabaza uko byakozwe ugasanga ntigeze ava mu rugo rwe yakoresheje YouTube kandi abo yabwiye ndakeka nta ubutegetsi rwafashe bavuga bati yabibwiwe na Idamange ikindi cya gatatu guhungabanya ubutegetsi sinzi niba leta yaranahungabanye izi nzego za leta bavuga ngo yakumiriye gushyira mu bikorwa sinzi niba ari gahunda zari zifite n'iz'ibikora bitewe n'ubwoba njye nkeka ko ujya gukora teze cyangwa ujya gusutana no kese wavuga uti nta mategeko ari mu Rwanda afadhali najya kwibera umurokore cyangwa nkajya kuririmba mu kiliziya ibyo amategeko nkabyihorera Comrade François
urakoze Serge mu by'ukuri ibyo muri kanguru kote nk'uko dusanzwe tubivuga uriya mudamu Idamange ko wavuga ngo hari amakosa yakoze ibyo nta utabibona ikibazo gihari ni uko bari abantu bo mu gatsiko ari abantu batinya ko rubanda rumenye ibirimo gutambuka ubundi turabizi ko muri constitution abusanzwe ya perezida wa repubulika igihe kigeze ku minsi 90 ubundi haba hakagombye kugira igikorwa kandi koko mu by'ukuri nk'uko mubizi abantu bose bagumije bibaza aho perezida yaba aherereye ese yaba arwaye mwabibonye ahandi bafite constitution zikora ko nko muri Tanzania ubwo Magufuli yaratangiye kurwara yavuze ibyumweru bibiri gusa abaturage bari batangiye kubaza bati perezida wacu ari hehe ariko iwacu ho ikintu cyari kugaragara ko nuko umuntu bita Idamange asa naho yavumbutse batari bamwiteze avumbuka ari umuntu uje kuvugira rubanda muri kariya gatsiko rero ni abantu bagira ngo bakwicire uceceke bakunyage uceceke we rero aza noneho afite uburyo ajemo kuvugira rubanda kandi adaca ku ruhande avuga ibibazo mu mazina yabyo cyaje kubaho rero twaje kubibona ko muri kwaguhuzagurika kwabo ubona ko n'ibyaha bamushinja bidafite ifatizo kuba yaraje avuga akarengane kahari turakabona ntawe utakabona kuba yaraje avugira ababanyayi ntawe utabibona kuba yaraje avugira abantu bo muri bariya bose muri gumino guma mu rugo ko ntabwo ushobora gufungira abaturage mu ngo zabo ubizi neza ko ari ba nyakabyizi barya bavuye gupagasa nta kintu bigize utegura ugatungura abantu ngo ntibagomba kuva aho bari hari abantu baje kwivuza mu bitaro hari abantu baje bavuye mu ntara baje kurangura se baje muri gahunda zitandukanye ugahita udesida ngo umuntu naguma aho ari mu by'ukuri bigaragara ko ntabwo byari korona gusa ntabwo byari mezire zo kurwanya korona ahubwo ubona ko korona yaje ari nk'igisubizo ku bibazo bari bafite byari byarabananiye kuba babikavaringa bitangiye gusa wenda n'ibibananira kubijera ntibanyeka ko ahubwo biriya bitwajije bapotise covid kugira ngo bashobore gukaruma cyangwa gukavaringa kiriya kintu cya harimo rovide hari rovide ayo nakwita abusanse ya perezida wa repubulika utabonekaga ku mpamvu X tutazi kuko mu by'ukuri dukurikije na constitution kubivuga umuntu bita Idamange afite uburenganzira bwo kuba yabaza aho umukuru w'igihugu ari kandi nkeka ko ari muri iyo sansi yanabikozemo ariko wabonye ko we bamwihutije bajya kumutambikana bajya kumufunga bagira gute bamutumye aho babampora iki bariya bariya ni abantu bavuga ngo ceceka nkuyobore ariko ukabona ko inzego arimo kumunyuzamo nta butabera buhari we ariteguye yari babwiye kuva kera yarabwiye ati ndimo ndabivugira kuri YouTube ntimuzirwe mujya gushakisha cyangwa kugira gute ubu ngubu ko yababwiye ati sinshaka kuburanira kuri video cyangwa kumwihererana ngo babishyire nibanga ndinika ko iriya position yafasha ariyo yo gusaba kuburanira mu ruhame niba ari umunyabyaha kuko bizamuhame akusibye ko nta byaha tubona muri akanguru kote bizabagora cyane ibyo nibyo mwabonye buriya urubanza baruciye turabizi cyane cyane ko banamubwira ngo bazamwica urabizi ko batumye bamuhora iki akamubwira ngo bamutumye ngo nadaceceka ngo bazamwica ngo ni Dani Munyuza bamwese na message bamwandikiye ibigaragara ko we kuba ashaka ko urubanza rujya ku karubanda nkeka ko ari mu nziza yafashe cyane cyane ko muri kariya gatsiko batazashobora kwigerereza uriya mwana w'umukobwa bigaragara ko yafashe determination yo kuvugira rubanda kibaye niyo yahasiga ubuzima cyane ikintu gikomeye cyane Serge kuri Leta ya Kigali iyo bumvise ko hari umuntu utazakangisha urupfu cyangwa igifungo kiriya ni ikintu gikomeye kandi niba atabyitondera ndakeka ko revolution y'idamange barabishyirwa n'ubusa barayitangije niko navuga kuko nibo bayitangije kuko nta kintu yari yavuze kidasanzwe ariko ndabona navuga nti Rusinge niba ari umuntu wize amategeko yakagombye kwitondera ruriya rubanza bakagombye kwitondera ruriya rubanza kubera yuko nkeka ko ruzabashyira hanze kandi abanyarwanda barimo barareba barimo barakurikirana kuba yavuze ati ngewe nshaka kuzaganira mu ruhame nuko agihagaze kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ibyo navuze ni ukuri kandi akaba azagumya guhagarara ku byo yemera cyane cyane ko nta cyaha yakoze Serge Makosa.
Urakoze cyane Comrade François. Munyemere tujye ku ngingo nyamukuru ari nayo ndende turi gutindeho n'irahira rya Perezida Kaguta Yoweri Museveni ryabaye uyu munsi abenshi mwakurikiranye ku bwinshi ko mwakomeje kunyandikira cyane cyane abari mu karere bakomeje kutwandikira uyu munsi mu gitondo bagenzi bacu bari muri Kampala bose bati bihagaze bite ariko abafite internet abafite internet mwabashe kurikira uyu muhango wirahira rya Perezida Kaguta Museveni kuri manda ye ya gatandatu. Perezida Kagame ni utagaragaye mu bakuru ba East African Community ndetse na Felix Tshisekedi watanze application yuko yakwinjira muri muryango yarahari. Abakuru b'ibihugu barenga 11 n'abandi bari bagarariye ibihugu byo muri Afurika ndetse n'abanyaburaya no muri Aziya bari bose babukereye. Ndagira ngo twe twibande ku magambo yavuzwe na Perezida Museveni kuko yashubije Kagame aho yavugaga ati cyangwa aho yakoze nk'ugaragaza ko we atifuza kugira abanzi, avuga umuntu uhora ushakisha abanzi, avuga yuko umwanzi afite ari ukurwanya ubukene mu gihugu cya Uganda. Akomeza avuga ati bidakemutse tuzareba uburyo tubikemura nyine, ubwo nta kundi turiteguye muri make niko nabyumvise. Abandi bati Kagame niba atabonye uyu munsi cyangwa atumvise ubutumwa yahawe na Museveni ashobora kuba nta matwi afite bitewe n'akarasisi kabaye, bitewe n'ingabo zagaragaye, indege ziguruka niba za Mirage simbizi, ibya gitwere simbizi sinjya mbivuga cyane. Ariko uyu munsi hari statement yatanzwe n'abantu bakwibaza bati agashya kagaragaye uyu munsi kubera iki uyu muhango wateguwe mu buryo butandukanye n'indi mihango yabaye, izi ngabo zatangaga message ki akarasisi ko karamenyera, ariko iby'ingabo mu kirere tuboneje muri helikopteri tubona niba ari Mirage cyangwa ikizirukanka, ibyo byose bifite ubutumwa bwatangaga uyu munsi. Kuba Museveni avuga ati ngewe simprovoka sinshaka kuba umwanzi n'umuntu atariko bora bashakisha ku abanzi, turiteguye igihe aricyo cyose. Reka duhera ngaha twumve mu ijambo rye mbaze nifashishije reportage yakozwe na VOA mbere yuko tujya mu z'icyongereza.
Wari umuhango wari wateguwe bihagije, waranzwe na karisisi k'igisirikare, imbyino hamwe no kwerekana ubushobozi n'imbaraga za gisirikare, bamurika ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara, watangazwaga ku mateleviziyo yose mu gihugu. Abakuru b'ibihugu 11 bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika nibo babanje kugeraho uwo muhango wabereye, bahasanga n'abandi bayobozi bake bari batumiwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Perezida Yoweri Museveni yahageze mu masaha 5 n'igice za Uganda, ahita akora umuhango wo gusezera ubutegetsi bushaje bwa manda ya gatanu aramutse igisirikare. Museveni yarahiye avuga ko yiteguye kurinda itegeko nshinga ry'igihugu kandi ko atazahemukira igihugu cye.
Hi. Yoweri Tumaburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God.
Akimara kurahira yahise aramutswa mu mucyo wa gisirikare haratswe ibisasu 21 by'imbunda za rutura mu kirere. Ibyo byakurikiwe n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ahanini byibanze ku mateka y'umugabane wa Afurika n'isi muri rusange, ariko abanza kwanzura abaperezida bagenzi be yari yatumiye.
We've got His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. His Excellency Uhuru Kenyatta, Alpha Conde, President of the Republic of Guinea Conakry. His Excellency General Salva Kiir Mayardit, Hage Geingob, President of the Republic of Namibia.
Mu bakuru b'ibihugu bari batumiwe bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda niwe wenyine utabonetse. Yari ahagarariwe n'umunyamabanga wa Leta mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Nshuti Manase. Kutaboneka kwa Perezida Kagame ariko ntikwatangaje benshi, kuko yari aherutse kuvuga ko agifitanye ikibazo n'iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda yabayemo.
Abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa, kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa. Abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge, nabayeyo, nabanye nabo, nakoranye nabo, nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo, ntabwo mbisobanukiwe bihagije. Ariko yewe uzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwe.
Asa nk'usubiza Perezida Kagame, Museveni yavuze ko hariho abantu bashaka guhindura abandi abanzi babo kandi atariko bimeze.
We have no interest in fighting anybody except poverty and underdevelopment.
Ati nta nyungu dufite mu kurwanya uwo ari we wese uretse kurwanya ubukene no guharanira amajyambere mu gihugu cyacu. Ariko hari habahora bashakisha abanzi, nubwo waba utari umwanzi wabo bo bakwita umwanzi. Ni sawa ushatse kuba umwanzi ubwo twashaka uko twabisobanura.
Okay, if you want to be an enemy, we can sort out issues.
Mu bindi yavuzeho yashimangiye ko Afurika igomba kunga ubumwe ikaba igihugu kimwe kugira ngo igire ingufu z'ubutunzi bihereye ku gusangira isoko rimwe. Yatanze urugero rw'ibihugu byishyize hamwe kera, yongeraho ko kuba Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yarabaye igihugu cy'igihangange byaturutse ku kwiyunga kwa za leta zigize icyo gihugu. Niho yahereye mu ijwi rikaritse yamagana ibihugu byo hanze ya Afurika bikunda kwivanga muri politiki ya Afurika. Mu byageze naho kwica uwari perezida wa Libya Muammar Gaddafi, nubwo umuryango wa Afurika yunze ubumwe wari wanze ko ibyo bihugu byohereza ingabo muri Libya, nuko ahishura ibanga yari afite we na mugenzi we muri Afurika y'Epfo icyo gihe. Ati nari natanze igitekerezo ngo ingabo za Afurika zinjire muri Libya guha isomo abo banzi bari baje mu bikorwa by'ubushotoranyi. Twahimukiwe na Muammar Gaddafi wahise ava i Tripoli atabanje kurwana. Nje na perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe Jacob Zuma twari twatangiye gukusanya indege z'intambara hamwe n'ibisasu bya mizayiro warasa ku mwanzi uri kure nawe. Twashakaga kugira ngo abo banzi bamanuke hasi ku butaka maze duhangane amaso mu yandi. Irahira rya none ryabaye mu gihe ingo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Bobi Wine na Kizza Besigye zigoswe n'igisirikare. Nta muturage kandi wari wemerewe mu murwa mukuru hagati, hagaragara gusa imirongo y'abasirikare n'abapolisi. Itorwa rya Perezida Museveni ntirivugaho rumwe haba mu gihugu cyangwa hanze yacyo.
Itahuka murabyumva rero reportage ya VOA ikoze samuri rwose ya audio ndende mfite icyongereza ariko tuzakugarukaho. Ikintu nabonye muri iyi speech ya Museveni n'abakuru b'ibihugu 11 bari bo muri imbere, Museveni bigaragara ko ari senior muri bo kandi afite experience ku buyobozi. Iby'intambara ameze nk'aho ari mwarimu. Hari warugero atanze rwo muri Libya uko yakontakte Jacob Zuma, uko Museveni yabatatiriye agahunga Tripoli kandi barashaka kujya kurwanayo. Hano munibuke na politiki y'igihugu cy'u Rwanda, niba munabyibuka neza mwibuka yuko Kaga ari mu bantu bagambaniye na Kadafi we. Politiki ya Kagame rwose yashinjaga Kadhafi ko agomba kugenda hano urumva ro Museveni agaragaje ko we na Jacob Zuma bari bafite gahunda yo kujya kurwana muri Libya iyo Muhammad Kadhafi atava muri Tripoli ngo agende bituma ro bahindura icyitekerezo cyabo cyo kujya kurwana intambara tugarutse mu karere intambara yarondoye izaba muri Congo Centrafrica muri za Sahel Mozambique n'ahandi hose ubona yuko Museveni ashaka umwarimu w'amateka mu birebana na geopolitike ariko byaza mu by'imirwano na conflict ashaka no kuba umwarimu wabyo bite nuko izo za South Sudan za Somalia za Ethiopia n'ahandi hose wabonye ko yatangaga amasomo anabibutsa amateka bamwe basa nk'aho bari bato wa mugani kubera imyaka 30 ringa ku butegetsi presque 40 uba uri umuntu ufite experience bivuze iki muri geopolitike bivuze iki ku bantu bumva yuko atava ku butegetsi bwamagana uko bamwe babyifuza ariko wabona bakuru b'ibihugu bari bari hariya nuko basobanurira ababwira ko Afurika igomba kuba imwe Museveni yigeze kuvuga ubushize ati ndacyafite akazi ntararangiza igihe cyo kwiyamamaza ubwo Bobi Wine yarashyikiwe n'abamasibi ubwo muri West Museveni yagaragaye kuri za BBC ababwira ati I still have work to do abantu benshi bari bazatya kuva Museveni afite agomba kurangiza n'akahe abavutse nyuma yari bazaba ati sir umaze imyaka yose turi ku butegetsi akazi ufite utarangiza n'akahe ariko nagaruka ku bya Afurika uko ababwira gushyira hamwe gukorera hamwe gukora Afurika yunze ubumwe gushyira igihugu kimwe ifaranga rimwe ukareba umuturanyi nka Kagame uhora ashotorana nk'uko Museveni yavuze ati njyewe enemy mfite cyangwa umwanzi mfite ni ubukene nibwo nshaka gutsinda ubundi tukagira igihugu kimwe nk'abanyafurika Comrade de Jacques reka nguhereho inkuru ntabwo rwaba tujye kwiganiraho n'igihe yiyamamazaga twagiye tugaruka ku buryo ibihugu by'abongereza abanyamerika yewe za abavuga rikijyana muri social media Facebook ba Mark Zuckerberg ba Twitter bose bagiye bamukomatanyiriza kugira ngo bamusabotinge ngiye niko nabifashe cya gihe ariko urabona mugabo aracyahari ababwira ati mbifuza yuko Afurika yaba imwe kandi ati mu ntega amatwi mbahe amateka bisa nkaho Museveni ari mwarimu waba abaperezida bose kandi ababwira ati dore kikwiye gukorwa niba Afurika yarishyize hamwe igashyiraho isoko rusange rimwe hari no kuzashyiraho ifaranga rimwe igihugu kimwe ni ibintu rero bisaba umuntu waba ukunda Afurika wenda mwese muraza kumbwira icyo mubitekerezaho Jacques Baraka ngutangiriraho wakiriye uyu muhango cyane cyane kuri gice kiri bwibande kuri Afurika no ku muturanyi uhora ashotorana Museveni ati njye ntabwo nagushotora ahubwo nzabaza nkemura ikibazo cy'ubukene bw'abaturage banjye ibindi niba ngombwa tuzabyikemurira jambo ni ryanyu Jacques Baraka turi kumwe
muranyuma bwana Serge
ubu turakumvise I think wari kuri mute
nari kuri mute murakoze ikibazo gihari entre Yoweri Museveni na Kagame ni ikibazo njyewe mbona cyagombye gukemurwa entre abo bantu kuri babiri wo kugira ngo bagishire univo igihugu ntabwo haba habura ubwumvikane kuriya hatari ikibazo nuko ko hari ikibazo gikomeye ariko iyo numvise abo bantu babiri abategetsi babiri bari kuvuga ntabwo batubwira ikibazo aho kiri umwe aravuga ati ngo inzu yazashiraho azashiraho harya yavuze n'amategura cyangwa n'ibintu undi
azasakara azafunga azashyira inzugi zikomeye
azasakara nimba azashyira amategura nimba ari iki ibyo biba biramureba ariko undi nawe ati arabona nta kibazo gihari ariko abashaka yuko bagira abayinimi nawe ari preyo kugira ngo ibyo bibazo azabikemura urumva yuko kugeza n'ubu abaturage ntibamenya icyo abo bagabo babiri bapfa ariko abari kugira consequence yiyo behavior iri hagati ya abakozi babiri n'abaturage ariko nakunze
ariko Jacques no kugira ngo Jacques iyo uvuga ngo ntavuga ikibazo kizi yuganirwa ifata abantu ibacisha imbere muri investigation iti musubiri wanyu mufite imigambi mibisha ku butaka bwacu kubera icyo wambwira ngo ikibazo ntabwo urimo kukireba kandi u Rwanda nta bantu rufata ngo ruboherereze muri Uganda kubera icyo abantu bafatirwa muri Uganda ukambwira ngo ikibazo ntabwo cyumva
yeah ibyo uvuze nibyo twebwe nibyo nakubwiye ko consequence iri ku baturage niba Uganda ifasha abantu n'ukuba ko hari impamvu kandi iyo mpamvu ndumva barayisobanuye ariko mu gihe ikibazo kigihari abantu bagomba kumenya impamvu icyo kibazo batari bagikemura niyo ufite ikibazo kiri nuko ikibazo kimaze igihe kirekire kandi wumve Kagame ibyo ari kuvuga ibyo yavuze yaravuze ngo hari ahantu narahabaye nakoranye nabo urumva aho uri gushyira ikibazo kiri muri leta ya Uganda cyangwa se ikibazo kiri mu bikorwa wowe uri gukora mu kindi gihugu urumva ko hagati y'ibyo bintu byose ushobora kwibaza impamvu batari kubona igisubizo ku kibazo bafitanye hagati yabo uko ari babiri niba bohereza abantu gushimuta abandi mu gihugu cy'abandi ni kubera iyo mpamvu ntabwo reka nk'urugero bwa na Serge abantu baragenda bakajya muri Europe bagasaba ubuhungiro cyangwa se baza muri Amerika bagasaba nabo ubuhungiro n'abandi nabo bashobora kuba ati ngo nongo tuvuye muri Europe de l'Est tujye gusaba ubuhungiro mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa cyangwa se mu Bwongereza ariko ntabwo tuba twumva ibyo bihugu byohereza abantu ngo bajye gushimuta abo bantu bahungiye mu bindi bihugu niba u Rwanda rutarwumva yuko ibyo bakoraga ntabwo byashoboraga gushimisha Ubugande nuko ko hari ikibazo nuko ngo bumva yuko bashobora gukora ibyo bintu nta ntihagire reaction y'ikindi gihugu yaba kubera iki ibyo bibazo batari gushobora kubikemura impamvu ni interesante ni ukuvuga ko hari umwe udari gushaka kureka ibyo yakoraga cyangwa se ibyo gushaka kujya gushimuka abantu mu nyuma icyo gihugu yavuze ngo yakibayemo uwo ni Paul Kagame uri kuvuga niba yakibayemo yigeze yumva ko Habyarimana yohereje abantu ngo bajye kumushimuka kandi bari bazi ibyo ari gukora ni igiki we kimuha uburenganzira bwo kugira ngo yohereze abantu mu Uganda ngo bajye gufata abo bantu cyangwa bajye kubashimuta cyangwa se babicireyo ikibazo kiri kuri Paul ni ikibazo yuko yihaye uburenganzira bwo gukora ibintu bidakorwa no muri diplomasi kubera impamvu imwe bwana Serge kubera ko Abongereza Abanyamerika bamwumvise ko ari igitangaza nta yindi mpamvu yumva yuko presence y'Abanyamerika mu Rwanda y'Abongereza mu Rwanda yamuhaye uburenganzira ni nka ya ndege iguka ikava muri atmosphere ikajya muri za stratosphere ikagera ahantu hejuru izindi ndege zitagera ntabwo yumva yuko ari umuperezida w'igihugu kandi agomba kubaha
ibindi bihugu mu bikorwa we akora akumva yuko afite ubwo burenganzira bwo kujya mu Bugande agafata umuntu bakamuzana mu Rwanda nkuko abyifuza atanasabye na serivisi zo muri icyo gihugu ngo kubera ko yahabaye kubera ko yakoranye nabo gukora ko ari igihugu azi Ubugande bwamuhaye hébergement Ubugande bwamubaye no gutaha mu Rwanda no gusubira mu Rwanda ajyahakana ko Ubugande bwamufashije deja icyo ni kibazo cyane ikindi kibazo do rien que ça ushobora kugira n'ibibazo n'umuntu wagufashije tekereza umuntu aje iwawe abaye iwawe ari kurya iwawe uramucumbikiye abuze itike yo gutaha umuhaye itike ukamuha n'impamba yo gutaha yageraho yagomba kugera hari bakakubwira ati bono udushwasa aho narindi narahivanye nta n'impamba nari mfite n'icyuma mari deja ibyo bintu byo bishobora gutera ikibazo ikibazo ntabwo kiri mu bibano hagati y'ibihugu ikibazo kiri mu bwabo bombi abaperezida ko bagomba kumvikana kuri iki kibazo kandi na Paul nawe akumva yuko ari umuperezida atari insupra
ariko
atari insupra
Jacques comrade na guce mu ijambo kugira ngo wenda n'abandi bagire icyo bavugaho wenda turagenda twumurana ijambo kuva Uganda yatangira guhandura amavunja hari impinduka yabaye mu gihugu cya Uganda Museveni atangiza operasiyo vunja kurandura amavunja za assassination cyangwa za assassina zabaga ubwicanyi bwakorwa muri Uganda wenda France mutuye mu ngara za gukomerezaho mu kanya bwaragabanyutse nta nubwo bugikorwa kandi abantu babukoraga ni abantu bazaga bavuye mu Rwanda nkurikije information za intelligence tuzi Museveni atangiza operasiyo yo kurandura amavunja abantu bagafatwa serious bagafungwa abandi bakajya baje kunywa ku border cyangwa ku mupaka Abanyauganda bariruhukije bageze umutekano iyo infiltration Kagame yarakoze no kubaka network muri Uganda biciye muri bakayuhura hari undi mugambi wihishe inyuma nubwo wapfubiyemo ntabwo navuga ngo birahagije ngo nukujya gutwara abantu gusa tutarebye abagande baraswa ku manywa y'ihangu none Museveni agahinduka ikibazo ko atagishoboye kuyobora igihugu atagishoboye kuba chief in command atagishoboye gutanga umutekano ibyo bintu nawe ndagira ngo bizirikane ngaho
wi sage ibyo niyo ndi kukubwira ko ari ikibazo Kagame ntabwo nubwo yari mu Rwanda ntabwo yumvaga yuko yatashye yumvaga yuko yaba ari mu Rwanda agomba gukomeza gutegeka mu Bugande ngo kubera yuko yakoranye nabo yahabaye akumva ibyo bintu byose akabyiapropria no kuvuga ko bamufashije ntagashobora kuvuga ko bamufashije wowe wumva ari wowe wabafashije izo urabivuze neza kuva ayo mavunja batangiye kuyahandura ibyabahaga uracyabyumva no nicyo rero Kagame atishimiye Kagame ntabwo abyishimiye nyuma ndi kukubwira yuko ikibazo ntabwo kiri hagati y'ibihugu ikibazo kiri mu muntu ukuntu ari kwitwara n'ubutegetsi afite akabikora kubera yuko ari kumwe n'Abanyamerika ari kumwe n'Abongereza akumva yuko afite iyo pouvoir yo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nyishyire yuko ari umuperezida w'igihugu agomba kubahiriza ikindi gihugu none ikindi gihugu cyaramweretse yuko ibintu akora marge abo bantu bose abari kumwe nabo bamufasha kugira ngo abeho kugira ngo igihugu cye we Museveni afata initiative yo guhandura ayo mavunja kandi resulta yaragaragaye resulta ya mbere nuko ibintu byo kujya kwica abantu mu mahanga kuko banyuraga mu Bugande ntibanyuri Kanombe kugira ngo ntibabone ko basohotse mu gihugu bakanyura iyo njye mu Buganda bakabaha izindi mpapuro kugira ngo asohoke bajye gukora za bizonyi zabo hanyuma ibyo bintu urabona ko byahagaritse
nishi kiri chambe no ntabwo yashoboraga kubanyuzana none ngo babanyuze Burundi cyangwa abanyuze muri Tanzania ko yaragaraga ariko yagomba kubanyuza ahantu we yumva ategeka akontrola yabaye akametriza ntuza yose ariko Museveni yageze aho aravuga ati no ibi bintu biri kwica igihugu cyanjye biri kwica umutekano mu gihugu cyanjye reka mivaniho niyo mvuga ko ikibazo nago kiri entre ibihugu icyo kiri mu muntu pouvoir bamuhaye akayikoresha mu buryo egoye iby'imbere igategeka ntabwo yumva yuko byararangiye ntagashobora kongera gutegeka mu Bugande ibyo yashakaga yaratashye gusubira mu Rwanda yasubiyeyo nareke Ubugande tranquille nimba ari abantu bahunze bagiye mu Bugande bagahungirayo kubera ko n'uburenganzira bwabo ntabwo Perezida Habyarimana n'ubushuti yari afitanye na Museveni yavuga ati ngo nongo ngiye mfatira abantu bohereza hano ngenda bafunga no Habyarimana yari azi duwaye zabo z'abarefugiye yari azi amategeko international yuko abo bantu bafite uburenganzira bwo guhunga kandi bakabaproteje na za ntuza ariko abantu barahunze buri muntu afite uburenganzira barahunze uwo gukubera ko wategekaga serivisi z'iyo ngiyo utajya gushimuta abantu abantu batagiku ariko uje abantu babuze mu Buganda abantu barabuze abantu barapfa kugeza igihe bamenye exactement ubiri inyuma kandi igihe babimenye barabihagarika wabonye changement yabaye ikibazo ntabwo kiri hagati y'ibihugu kiri hagati y'umuntu wabaye mu Buganda ushaka kukomeza kuba umuganiste mu buryo yarezwe murakoze bwana Pierre
urakoze cyane Comrade Jacques na ushoreje reka twakire kuri ingingo Comrade François nyuma y'amagambo ya Jacques Baraka nkuko bisobanura ku muntu utarakurikiye amateka y'u Rwanda na Uganda kuva nyangane ndumva majwi amwe agaruka twihangane turebe niba navugaga nti ku muntu utarakurikiye amateka y'u Rwanda na Uganda kuva byatangira mu myaka y'ibihumbi muri nako mu ntambara zo muri Congo barwana wenda yavuga ati ni bishya kuri njyewe ariko kubera ko twagiye tubigaruka kuri iyi radio twibuta konfliri hagati y'u Rwanda na Uganda usanga ari Kagame wavuze ati igihe kirageze nanjye ngo ntegeke Uganda cyangwa mu karere ngira ijambo riruta irya Uganda ari nacyo Barakare yagera kuvuga Museveni avuga ati nta bintu byo kujya muri konfuri yacu twebwe muri Uganda ni ukubanza kurwana n'ubukene kiriya ni ikintu gikomeye cyane ku muntu ushyira inyungu z'igihugu imbere
we have no interest in fighting anybody except poverty and underdevelopment in Africa starting with Uganda However, some actors are always in search of enemies. They are looking for enemies. You are not an enemy, they declare you an enemy. Okay, if you want to be an enemy, we can sort out issues. Our role there is to advise those who are advisable, but also do our patriotic duty if unavoidable. Unfortunately,
Museveni ati dushaka gusorting out issues kandi turaniteguye wa mugani iyo areba izo ngabo zimuri imbere akareba akarasizi kakozwe François nabwo nagira ngo ubaze ni wowe wabyakiriye ute niba ari kuko arimo message irebana n'u Rwanda duhere ku byo Kagame amaze iminsi avuga tukumva nuko Museveni avuga ati twe ntabwo dushaka aba enemies cyangwa abanzi bacu ni ubukene tugomba kurwana nabwo atariko abo actors bahora bashaka abanzi bakwita umwanzi ntabwo tubitinya nabwo twazagera igihe cyo kugira ngo tubihandoringe kandi tubisorting out mu buryo nyabwo François ijambo ni ryanyu kuri kano gace
urakoze Serge iki ni ikibazo gikomeye cyane ko burya Museveni yakunze gukora ibintu bye mu buryo uri diplomatique ntabwo ajya akunda kwatura ngo avuge ibintu ngo yature burya abantu bazi Museveni niramumwibuka igihe yazaga gusura Habyarimana intambara ari hafi gutangira Habyarimana yari afite ubwoba ko bazamutera ariko Museveni yamubwiye ati nta mwanzi uzatera aturutse iwanjye akajya akunda kwatura n'umunsi wabyumvishije ko imbere y'abaperezida bayoboye ibihugu bituranyi by'u Rwanda na confidence nyinshi cyane buriya hari impamvu hari timing hakaba n'icyabimuteye kugira ngo aze kuza kuvuga stati gukora statement nk'iriya imbere y'abakuru b'ibihugu bikikije u Rwanda biri no muri Afurika y'Uburasirazuba cyane ikintu gikomeye cyane no kuba yaje kuvuga kuri Kagame ibyo birumvikana cyane kandi koko bigaragara ko yasubizaga bimwe Kagame yavuze ngo umuturanyi mu majyaruguru yasinye kuvuga Museveni mu by'ukuri niwe yavugaga mu Buganda yavugaga ngo ntagazaho bipfira ngo n'ibibazo biva ngo ntabwo hazi kandi irahabaye ariko mu by'ukuri Serge urabizi abantu bakomeje kujya bapfira Uganda hari abamajoro muzi bapfiriye Uganda bashimutiwe Uganda murazi Lietuna Joel Mutabazi bashimutiwe Uganda bamuvanye mu safe house ubari i Kigali murabizi biriya byose yajyaga bifashwamo n'uriya wari umukuru wa polisi bitaga Kayihura ariko ntabwo bitangira aho ngaho gusa mugomba no kubanza mugasubira muri ya ntambara ya Kisangani ubwo bariya abanyamvumba basakira barwanaga na bariya bakazini havutse ibibazo bitoroshye ku buryo na nyuma yaho urupfu rwa Kazini burya abantu bavuga ko u Rwanda rwabigizemo uruhare nubwo bavuze ngo yakubiswe itindo cyangwa inyundo n'indaya ariko mu by'ukuri baramuteze hakuriya ubona urupfu rwa Patrick rwagenze mu by'ukuri bavuze umutego bamwicira hano nuko nguko Kazine yapfuye ntabwo ari Kazine gusa barabaje Museveni ifoko musubira inyuma mukibuka n'undi witaga Leti General Mayombo ubona we yapfuye mu buryo butumvikana nyuma yaho muzi ubwo bicaga uriya mukuru wa polisi wo bitaga Kawesi cyane n'umuntu wababaje Museveni cyane kandi aza kumenya yuko Kigali bigizemo uruhare nyuma aho mwaje kubona urya mudepite aburuga uriya bishe nawe urabizi ko Kigali bigizemo uruhare ariko nyuma ubwo kariya kajagari batangira kugateza uziko intelligence za Museveni zaze kumenya ko umuntu bita Kayihura arimo gufatanya na Kigali baje kugwa kuri za message zitandukanye Kayihura yagiranaga hagati ya Dani Munyuzamu bitaga Jack Nziza ari nabyo byaje gutuma Kayihura afatwa arimo gushaka guhunga mu gihe ba Jack Nziza ba Dani Munyuza bari bamutegereje drone kote y'umupaka ariko kubera communication bari barashoboye kuzintercepta bamufatira mu nzira bamaze gufata uriya Kayihura bagomba kuba bahise bamufunga so ashobora kuba harabaye mudiri urya Museveni n'umuntu uri stage cyane yarebye ati Kayihura kumufunga muri abica aturukamo by'abakiga n'abanyankore n'ibiki byose bari buze kuza kugira ikibazo kari agaca avukamo bavuga ati noneho ibintu ni bibiri wowe ugomba kunyemerera ukambwiza ukuri ukambwira diru zose n'ibyo mwabagamo na Kigali kugira ngo aprofite asohoke hanze wenda abura nari hanze n'ibiki byose ibyo yabyemereye Museveni amubwiza ukuri ibyo bakoraga byose nk'uko mubyibuka amaze kuvuga birya nibwo bavumbuye icyuma bari barateye ku munara ahantu bita Kororo abantu bahazi ni hejuru ya HCR na ambasade y'abakongomani niho hari niho hari anteni nkuru ya Kororo niho bari baragiye batereka icyuma cyasumaga urusaku ku buryo bashoboraga gukabuta konverizasiyo zose cyangwa komunikasiyo zose za Museveni cyangwa abasirikare bakuru n'abaminisitiri bakuru murabyibuka neza n'amubyibuka ko bamaze kuvumbura icyo cyuma na wa mukobwa wakoraga muri MTN w'umunyarwanda ahise yirukanwa niba mubyibuka neza n'umufaransa na wa mugabo w'umufaransa bahise birukanwa kubera ko bose bari bafite ibya connection igaruka ikaza kwa Kayihura amakuru bikamanuka i Kigali kwa Badani Munyuza na ba Jacques Nziza bari Museveni amaze kubimenya mwabibonye ko Kayihura amubwiye byose arangije aranamurekuza ajya hanze aho wenda akurikiranwa ari we mu rugo ariko Museveni mwamunye ko byahise bimworohera gutangira guhandura ya mafunja uko yabivuze koko ahereye kuri ba wa muhungu wa Kicukiro hari igahanga wakoreshejwe
bavuga utagungira
uriya mu bantu bamunzi buryo na murumuna we nyuma y'intambara jenoside ikirangira buriya yari muri ya groupe y'abana bibishaga imbunda baricaga bakibakagira gute abantu bari babazi cyane akumvise ukuntu Kagame yagiye hariya mu nteko ishinga amategeko akavuga ngo rutagungira ngo nyina ngo yamuhamagaye Serije nyina rutagungira pe muri jenoside yarasutse saramwandikiye akumvise ko Kagame yari cyumfana n'uko yari n'umubeshyi ubuje kuyabuze ngo nyina rutagungira amaze kumwandikira inshuro eshatu mama rutagungira yapfuye muri jenoside bikwereka ko kuba Kagame ashobora kumenya rutagungira wibana bibishaga imbunda muri Kigali yashoboye gutoroka umunyururu ahita uribuka igihe barasa igihe bantuza ba uwo bitaga Rwahama n'amabandi yigeze gufata akayarasa menshi cyane bari bibye muri ekonoma generali nyuma baza kwiba amamiliyoni menshi hari muri Majerwa we yarafunzwe ko aza gufungurwa ahita abura ageze Kampala rero bakabarebe bariye ba James Kabarebe baza kumurekupera batangiye kumukoresha muri biriya bakoraga Kampala nta kindi bakoraga kandi bafashwe vraiment ntacyo bamubeshyeho n'iki byose akumvise ukuntu Kagame yamuririraga ati rwose nyina yaranyandikiye inshuro eshatu kandi mu by'ukuri sejoma we yapfuye muri jenoside ubwo ni urugero mba nkweretse gukwereka ukuntu Museveni amaze kudiringa n'umuntu bita Kayihura byaramworoheye gukiriniga no gushobora gufata za ntasi zose zari mu Uganda kandi koko mwarabibonye ko nta byongeye kuba ikintu cyaje kudutanga kuba cyaje gusa nk'aho kitanatunguranye ko Kagame ejo bundi mu cyumweru gishize ubwo yari ari Rusororo mu nama y'abakada ba FPR bumvise ko yakomoje ku gihugu cy'u Burundi ngo cyo barimo gushaka ukuntu babikemura ariko nabyo ni ukubeshya arangije ati Tanzania ntacyo ntacyo dufitanye ariko n'umwakiyetse umwana avutse ejo bundi turabizi ko yaguye kikwite ko azamukubitira ahantu atazamuye ikimukubise muri Congo ho ibyakurayo urabizi mu Uganda hageze ati ibyabo ntabwo mbizi rwose narahabaye nahagiriye gute ariko ntabwo bizapfa binakize Museveni rero yamusubije mu bwenge bwinshi no muri pagesi yiwe yabivuze ati hari umuntu njyewe tubisubire muko biri rwose tuvuga ngo ni umuntu ni Kagame yavugaga kuko niba yari hagati ya Madamu Sululu wa Tanzania hagati y'umuntu bita Evariste Ndayishimiye arabizi ibyo yarakoze kuri coup d'etat hariya ya Nkurunziza niba hari Felix Antoine Tshisekedi yari ari hariya Uhuru Kenyatta bose bari hariya bakikije umuntu bita Museveni arangije avuga wa mwana w'umuhungu ukunda gukubagana erega buriya Kagame ikibazo
na Silva Kiir wa South Sudan
urabona ko bose ifamiye yose yari hari haburagamo umwana umwe w'ikirara wamunaniye kandi murabizi ko Museveni niwe wamufasha mutereka hari yaramwimpoza amutereka ku butegetsi ariko urabona ko ariwe wamugarukiye ariko urabona ko yamubwiye ati ni hari umuntu umukunda guhora ashaka abanzi yita abantu abanzi ariko twebwe nta bandi dufite umwanzi dufite turwana no guca ubukene cyangwa amajyambere y'abaturage atariko rero niba ushaka kuba n'umwanzi ubwo tuzabisorotinga sinzi ijambo yakoresheje mwaryumvishije neza buriya ni ukuvuga ati tuzavanamo amashati cyangwa tuzakunja amashati niba wumva ko ugomba kuzigira umwanzi ku ngufu twe nta kibazo dufite ariko iyo ni statement ikomeye cyane riba mwabikurikiye cyane mwanabonye ko ziriya ngabo zakoze akarasisi ni ingabo zishyize hamwe za Eastern Africa niba mwabibonye buriya harimo message ndende niba abakamarade bayoboye ibihugu bikikije u Rwanda bose bari bahari barimo bavuga kuri kiriya kibazo Museveni buriya ndakumenyesha ko Kagame na sisteme yiwe agatsiko kiwe njye navuga nti bashatse bacisha make bagapfukama umusaza aba ari umusaza icyo kintu tugomba ugomba kukimenya Museveni ni mwarimu ni profeseri kandi koko buriya murabizi ko burya Museveni yabanje kwigisha za Dar es Salaam muri Tanzania yabanje kubayo n'umwarimu ibyo avuga arabizi ziriya ntambara zose yari azirwanye zo kwibohoza kwa Afurika bajyanaga na bariya ba Bigema Kagame arabizi neza ko Museveni ari master mu karere kandi koko byigaragaje keretse wagirengagiza ariko ngiye ndakeka ko Museveni yateje ubwega aravuga ati mu ndebe ruri ya mwana wa muhungu narayizinze apu atangiye kwigira kara akajya he nyamunika buriya nkeka ko niba ari umuntu w'umugabo ushyira ku bwenge yakagombye azagenda akubita ibipfukamizo hasi sino message yayumvishije kuko yamubwiye ati nushaka kwigira umwanzi icyo gihe tuzashaka ibyo tuzabisorotinga kubisorotinga nta kundi ubwo ni mu mitsi buriya niko nabitekereza ariko ibyo aribyo byose ndakeka ko hatabayeho ubushishozi bishobora kuba bibi cyane kurusha uko tubitekereza Serge.
Urakoze cyane François, nuko unabisobanuye ni naho ngira ngo turebe igice kinini yanavuze kibanze kuri Afrika ku ntambara n'imidugararo imbunda zikozanyaho muri Afrika. Usanga Museveni arimo guha amasomo bagenzi be kandi experience afite muri imyaka 40 irivugira yagiye nibutsa abakuru b'ibihugu ati ibi n'ibi bigaragara ko wenda wa mugani ni mwarimu w'amateka niko nabyita. Ariko mbere ko tugera ngaho hari ubutumwa nakiriye uyaragira ati ubutumwa nakiriye bw'abantu badukurikiye uyaragira ati Serge nta rutugu ngo rukura ngo rusumbe ijosi wo ni kaga. Ikindi ishyiramo ko ari ya ntare yigisha gushaka gufata ya ntare yigisha gushaka kurusha mwarimu. Urakoze cyane. Flavien izindi ati indege z'intambara za Uganda nizo mu bwoko bw'Abarusiya ha babyita gukira ngo suko ntabwo nzi uburyo babisoma n'amagambo ari mu Kirusiya sukonesu 30MK2 ati mbonera defile militeri hamwe n'ibikoresho byose bya gisirikare ari message bahakaga biteguye kumukuraho kabone nubwo azaba yasaka indake ye. Urakoze cyane. Ya madirishya azashyiraho ya nzanzugi n'ibindi byose. Arakomeza aravuga ati izina ndege zirakomeye cyane ni nk'iz'Abanyamerika F-16 ziri mu rugero rw'iz'Abanyamerika F-18 zitwa McDuelle Douglas F/A agakato 18 Hamad. Ntabwo rero iby'indege mbizi cyangwa iby'ibifaru. Urakoze cyane Flavier kuba utwunganiye ubwo wenda uraza kubitanga ibindi bitekerezo. Jean Damascene Gasake ndagira ngo nkuzeho nawe turebe Perezida Kaguta Museveni ku butumwa yagereye abakuru b'ibihugu cyane cyane nka Félix Tshisekedi ni umukuru w'igihugu mushyashya hariya hari madamu Sisulu ni mushyashya abandi Ndayishimiye nani mushyashya by the way twavuga ko abakuru bariya umuntu wenda navuga umaze igihe ni Uhuru Kenyatta Salva Kiir nawe amazeho akanya gato ntabwo navuga ngo ndavuga bari muri East African Community naho u Rwanda ruherereyemo kubona Tshisekedi nawe ahari yarakoze application yo kwinjira muri uyu muryango ariko wa mwana nyine ko François yarabivuze ko muri François umwami nawe ikirara akaba utagaragaye Museveni akaba arimo gutanga amasomo ku ntambara zo muri Afurika n'uko abona Afurika igomba kuba igihugu kimwe nyuma yo gushyira isoko rimwe bazashyiraho pasiporo imwe ifaranga rimwe n'ibindi. Ushize aravuga ati mfite akazi ntararangiza I still have work to do mu gihe yiyamamazaga Abanyamerika bati ni akahe kazi ugomba gukora Museveni abongereza bati ni akahe abakuru b'ibihugu ba Afurika bamuteze amatwi bariya ntabwo tuzi ibyo baganiriye ejo nijoro habaye kubakira ibibera muri closed door ntabwo tumenya amabanga baganiriramo abakuru b'ibihugu ariko iriya speech uburyo iteguye iriya speech irategurwa bakayishyiramo amaso ikongera igategurwa bakayishyiramo amaso bashobora kuyiverifiya n'inshuro zirenga 10 kugira ngo umukuru w'igihugu ayifate ajye kuyisoma hariya ni ubutumwa bwateguwe neza kugira ngo avuge igihugu cyangwa nk'umukuru w'igihugu baturanye mugenzi we banareshya wenda ku rwego rw'umukuru w'igihugu akatura akabivuga ni ibintu bikomeye cyane n'abandi bikuru b'ibihugu bari hariya baba bagomba kumva yuko atahubutse kuvuga amagambo nk'ari. Ariko Jean Damascene mbere yuko wewe nda ufata ijambo kuri iyi nkuru ndagira ngo twumvire ijambo rindi Perezida Museveni yavuze rifite iminota 10 munyangane turyumve ko ni mu butumwa bukomeye ari bugaruka ku rupfu rwa Gaddafi ari bugaruka ku ntambara zindi muri Afurika nabyo ni ibintu tugomba kumva n'abadukurikiye bakabyumva kumva uburemere bifite mbere yuko naguye ijambo ukora commentaire kuri ingingo.
Finally, I thank their excellencies that have honored us with their presence on this occasion. This is a real brotherhood. We also appreciate the delegations that came from all the other countries. I need to express my concern to African brothers and sisters that are here today and those that are not here, that the situation in a number of points in Africa does not give credit to the African people. The security situations in Libya, Mali, Niger, some parts of Nigeria, Chad, Central African Republic, some parts of Cameroon, Eastern Congo, Somalia, recently Northern Mozambique, etc., must be addressed and can be addressed. First of all, the situation in Libya was created by the arrogant and irresponsible actions of some actors that took actions that were against the express position of the African Union. I can reveal to you that those actors had a narrow escape. When some actors started attacking Libya against the decision of the African Union, I contacted His Excellency Jacob Zuma of South Africa and proposed that African armies that so decided to intervene in Libya and confront and teach a lesson to those aggressors. We were let down by Muammar Gaddafi, who abandoned Tripoli without a fight. Although at that time I did not have a direct link with Muammar Gaddafi, I advised his envoy, who came to see me here, to turn Tripoli into a Stalingrad. With H.E. Jacob Zuma, we had to work out a solution for the aircrafts and cruise missiles that some people use to attack defenseless people from far away, so that if the aggressors so wished could come on the ground and we fight man to man. Such a confrontation would of course have been imposed on us unnecessarily. We have, since long time ago, stated that the African patriots, like we in the NRM, are neither pro-West nor pro-East. We are first and foremost pro-Africa. Because there is something called Africa. When I came in the government in 19, when we were still fighting, are you pro-East or pro-West? Idiot, I am pro-Africa. I cannot be here to be pro others, but not pro myself. It is on account of that good friends should only deal with contentious strategic African issues via the African Union. Bypassing the African Union is not acceptable when it comes to dangerous strategic African issues. We have no interest in fighting anybody except poverty and underdevelopment in Africa, starting with Uganda. However, some actors are always in search of enemies. They are looking for enemies. You are not an enemy, they declare you an enemy. Okay, if you want to be an enemy, we can sort out issues. Our role there is to advise those who are advisable. but also do our patriotic duty if unavoidable. Unfortunately, the Libyans collapsed quickly. On account of that, much of Northwest Africa has been with security problems that were not there before. Libya, Chad, Mali, Niger, parts of Nigeria, Central African Republic, and Cameroon. Who is responsible for this hemorrhage? I hear people talking about accountability. Who is accountable for this suffering? Who caused all this? Of course, Muammar Gaddafi had his own problems. I had had the task of fighting him twice, 1972 and 1979, as he intervened in Uganda on the side of Idi Amin because Idi Amin was a Muslim. However, foreign armies attacking an African country against the express objection of the African Union is not a solution. The huge concomitant suffering of the Africans in Libya and the surrounding countries has proven that, if any proof was needed. Africa can defend itself against any and all aggressors if we coordinate. In 1963, our leaders met in Addis Ababa, all the 36 of them that time, and declared that the rest of Africa must be freed peacefully or Africa would use force. This was 1963. That time, some of the actors thought, as they seem to think now, that this was just idle talk. Exactly 11 years later, in 1974, the African armies of Mozambique, Angola, and Guinea-Bissau, supported by the courageous Mwalimu Nyerere, Kenneth Kaunda, Sekou Toure, Bobi Dien, Nasser, and briefly Nkrumah, and the socialist countries, had defeated the Portuguese African armies, totaling almost 200,000 soldiers. Just before this victory, there had been the 1973 Arab-Israel War, where the Egyptian army put up a better performance and quite bled the Israelis before the latter crossed the canal and surrounded the Egyptian 2nd and 3rd armies in Suez and Port Said. They, the Israelis, badly needed resupply by the USA. However, the USA had a problem, because many of the European countries did not want to refuel the American transport planes in fear of the Arab anger. The Arabs had announced the 1973 oil boycott against those they saw as their enemies. That left the Portuguese islands of the Azores. In the USA National Security Council meeting of 1974, the issue of using the Azores came up. Somebody in the meeting pointed out that Africans will be very annoyed. Henry Kissinger, who was said to be a clever man, he said to have said that African anger does not matter because they have no capacity to enforce it. Exactly 5 months from the date of that meeting, the Africans, who did not matter, defeated the Portuguese, who mattered. I'm told Kissinger is still alive. It would be good for his record if he cleared this allegation. It is up to us to show all and sundry that we matter and we have the capacity. We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When was Somalia? These idiots were calling us kafiri. That we are kafiris. Yes, we are kafiris, but this is our land. If you don't want to be in the land of the kafir, go to Pakistan or to other places where you come from. This is our land. It is the land of the kafiris, the land of those Christians. land of Moses, which is our land. So if you bring your rubbish, we deal with you. Like we did with those idiots in Somalia. We defeated the racist whites in Southern Africa. We can defend Africa if we act together and act right.
Aditahuka Perezida Kaguta Museveni hano arumvikana nk'umuntu wigisha amateka ya struggle ahamagara abanyafrika gukorera hamwe. Hari yavuze Henry Kissinger yahoze ari ministre yahoze ari secretary d'etat hano muri Leta Zunze za Amerika, ndakeye kuba afite imyaka hafi nka 97. Ni umuntu ukuze cyane, yari secretary d'etat muri politike ya hano muri Amerika. Aravuga ati nzi ko akiri bazazavuga ayo mateka, ibindi avuga ni ibyo by'izo ntambara zishorwa muri Afurika zituruka hehe. Agenda bigarukaho, yagarutse ku mateka maremare cyangwa intambara yo muri Libya nk'uko yagiye ayivugaho. Kiriya kintu yavuze cy'umuntu ufite arogance, umwe ati uwo ni Kagame umvugo nta wundi. Muri make ni ijambo ry'iminota icumi ariko rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Ni amateka y'intambara, ni amateka yo kwigisha abandi banyafurika igikwiye gukora kugira ngo Afurika yigenge, Afurika ibimwe. Nk'uko ahora avuga ati ndacyafite akazi ko gukora, sibye ko hari abandi bakora izindi propaganda ku ruhande, njyambibona ku yandi macano mu bindi biganiro. Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza kuri leadership ya Museveni cyangwa skills. Yavuga ko Afurika igomba kuba imwe, yavuga ko Afurika igomba kwigenga. Ibyo byose biri mu bitabo cyangwa biri muri mu masezerano ari hari muri African Union cyangwa ibyo avuga muri 1963 uko baganiriye ko Afurika igomba kuba free n'ibindi. Ariko turacyafite abategetsi b'abanyagitugu, kiba kintu cy'umutekano mu kirere cy'abantu bashotora. Evariste ari hari azi neza ko ibyo Museveni avuga ari nabyo bakora ku gihugu cy'u Burundi. Ntabwo wambwira ngo ibyo Museveni yavuze ku muturanyi uwohora ushotora cyangwa uwo muntu ushaka gukreya abanzi ni kimwe no ku Burundi. Ushaka kubiri verisimu ukavuga uti ni nkaho neva ari we wabivuga nawe ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Jean Damascene n'izi myo magambo bagenzi bawe bari batangiye babivuga, ariko mwumvise n'iri jambo rya Museveni rerire. Nagira ngo tuguhe umwanya nawe utubwire uko ubona rino jambo ryari rigenewe umunsi w'irahira rye. Yabaye nkongera gukangurira abanyafurika, abereka ko bafite akazi ko gukora, kandi aba baperezida bamuteze amatwi, hari icyo bigiyemo ku kintu cya leadership no kureba brotherhood nk'uko yatangiye arabivuga. Ku muntu utari uhari uwo ngo ntabwo ari umuvandimwe. Iyo brotherhood avuga y'ubuvandimwe tukareba muri East Africa, ni Kagame niwe muntu udahari, kandi amaze iminsi avuga ati hari igihugu cy'umwanzi. Urabyumva icyo Museveni avuga ahangaha, kereka umuntu utinya kubivuga, ariko twe twatwe turabivuga tuti ni u Rwanda rwabwirwa, ni kaga babwirwaga, ntabwo ari abanyarwanda baduye, ni kaga ubwirwa ahangaha. Ijambo ni ryanyu Jean Damascene Gasaki.
Ya urakoze Serge. Reka mpere wenda kuri uriya muhango wo kurahira, cyane cyane kuri iriya myiyereko ya gisirikare yakozwe. Mu by'ukuri iriya ni icyo bita nirengarenga irengarenga ariko guha umuntu yakomeje no kujya avuga ugatamuvuze mu izina ariko arumvikana. Mbega biriya ni ukwerekana agatuza, kandi ziriya ngufu yerekanye uretse wenda twa tudorone Kagame ajya avuga afite, ntabwo ni nabona yerekana ikintu kimeze nka kuriya ngo sohore nk'indege imeze nka kuriya. Biriya bintu biheruka muri Kenya, Moi niwe wajyaga nawe ku munsi mukuru wa Kenya asohora indege nka ziriya bavugaga ngo ziba ahantu mu myobo, ariko zigasohoka zikigaragambya zigakora imyiyereko. Ni ibintu byo kwerekana agatuza, akaba yanabivugiyemo mu magambo ye nyine avuga ati washaka umwanzi ati ntabwo ari byo byatunanira, ati ikibazo twakiga ubundi twagombye kuganira ibibazo tukabikemurira hamwe. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu ari kuvuga uyu munsi, kuko igihe yateraga u Rwanda cyangwa yarutezaga abantu ntabwo yabitekereje gutyo ngo bahandura ikibazo bakigire hamwe bagikemura ariko avec l'expérience avec la sagesse afite uyu munsi arabona ko ibibazo bikwiye kujya byigirwa hamwe bigakemurirwa hamwe bitagombye gukereya abantu. Ikindi kintu nagarukaho ni rya jambo rya Kagame rivuga ngo yabaye ibuga mu majyaruguru cyangwa yabaye Bugande nta n'ahandi yavugaga akavuga ati ntago nzi aho ikibazo kiva ntago nzi icyo dupfa muri make ati ntago nzi icyo bampora dore ko abayiriza yerekana ko ari we barenganya ariko bagenzi banjye babivuzeho ariko nanjye nkibaza ni gute Kaga yavuga ngo ntazi aho ikibazo kiri yirengagije ishimutwa ry'abantu yagiye akora mu Bugande ibaze nka buriya Burundi buje bugashimuta ba Niyombare bugashimuta Barajabu Kagame yabona kaba ari agasuzuguro we rero yaragendaga akabikora i Bugande uko ashatse agashimuta ba Joeli Mutabazi n'abandi benshi cyane ariko kuri we kugeza ubu akaba atumva ko icyo ngicyo gishobora kuba ikibazo akirengagiza abayobozi ba Uganda bishwe Jean François yabavuze abasirikare ndetse n'abasivili abayobozi b'abasirikare n'abayobozi b'abasivili bagiye bicwa kandi u Rwanda rubifitemo uruhare niba we yumva ari injiji ku buryo atabona ko ari ikibazo kukiyumva ko Ubugande bwabibona nk'ibintu bisanzwe by'ibintu by'ubucuti bisanzwe ntabone ko bishobora kuba ikibazo niyibaze Ubugande buje bukica Kabarebe bukica Nyamvumba bukica Badani Munyuza we yabifata ate kuki atakumva ko ari ikibazo akajya hariya rero sinzi umuntu abantu abageneye buriya butumwa amenya ari nyine kubera ko abanyarwanda bafata nk'ibicucu cyane abajya imbere kuri akababwira ati ntabwo nzi aho ikibazo gituruka ni nkaho yavuze ati ntimushinzwe kumenya ko hari amabi nakoze hariya haruguru akabashushanya arangiza akivuga ibigwa kigendera ariko ubwo rero tuje kuri biriya by'akazi Museveni avuga atarangije muri iri jambo ikintu yatsindagiyeho cyane ni ubumwe bwa Afurika hari naho yavuze ati ibibazo bya Afurika biterwa n'abantu cyane cyane ziriya ntambara cyane cyane intambara yo muri Libya biterwa n'abantu b'abirasi basuzugura Afurika badashaka ko habaho ubumwe bwa Afurika mu by'ukuri kandi nicyo Kadhafi yazize ko yashaka kunga Afurika ngo igire ubumwe Museveni rero nawe ikigaragara ni umupanafurikaniste yavuze abandi bapanafurikaniste benshi bayoboye icyo kintu rero mu ijambo rye yagitsindagiye cyane akanavuga ati niyo habaho akabazo abantu bakwiye kukiga bakagakemura bitagombye kujya bimara abanyafurika ngo bicwe bagwe mu ntambara z'urudaca akavuga ibihugu nka za Somalia na zandi zose na za Mali yanavuze ko biriya bibazo byabaye ndakeka bya za Boko Haram n'ibiki byose bituruka kuko Kadhafi bari bamaze bamwishe nicyo cyatumye biriya bibazo bya za Boko Haram mu bihugu hirya no hino byiyongera ariko bigaterwa n'abantu aroga baba basuzugura Afurika batifuza ko yagira ubumwe ngo nayigire amahoro kandi ega biranumvikana Afurika se yagira amahoro ibi bihugu bikomakomeye bikabaho gute ntawe uyobewe ko igihugu cya Congo kuba ibibazo bidakemuka ni ukubera ubutaka bwabo kuba intambara yarabaye mu Rwanda
Jean Damascene ariko aho ntirengagize ko umwanzi wa mbere wa Afurika ari umunyafurika abo ba Kagame bajya kuri high table birukanyira mu bazungu kuko Museveni nanga urebye aributsa abanyafurika bagenzi be ko nibo banyafurika bagomba gukunda Afurika kuruta n'abo bazungu icyo kintu nacyo kizirikane Jean Damascene
birumvikana birumvikana nibyo na Museveni yavugaga ni nkawe yavuze ati mukora attention turi gusenya Afrika yacu dukorera bari abantu bagashaka buhake batifuza ko Afrika yagira ubumwe ni nkawe yabwiye abumva ati nyaboneka turi guha icyuho abashaka kudusenya umwanzi wa mbere wa Afrika rero ni umunyafrika utanga icyo cyuho ariko rero abifuza gusenya Afrika nabo ntago ari ibicucu bagira gutya bagafata umuntu mayibo bakamuhereza imbunda bakamuha asigaye akagenda agakora ibyo bamutumye byose ntabwo bari babuze umuntu wizuza ubwenge bashobora guha akayobora u Rwanda ariko bafashe umuntu Kagame nyine warewe mu bintu by'ubumayibobo bamuhereza imbunda baramwaruma ibishoboka byose aragenda arinda abo umuyobozi w'u Rwanda none reba ibyo ari gukorera abanyarwanda ntatinya kwica abanyarwanda uko ashatse ntatinya kubafunga ntatinya no kubajyana muri Congo ngo bajye kugwa mu ntambara zo gukorera inyungu ze n'izabamutuma nabo ntabwo ari ibicucu ntabwo bafata umuntu ushobora kubacalenjinga ngo bamuhe ubutegetsi kuriya wenda n'ubu ngubu ni nayo mpamvu amabi yose akora bakomeza kumukingira ikibaba nuko batari babona undi muntu wakwemera gukora nk'ibyo akora nabyo biri mu byo umuntu ashobora gutekerezaho wenda akaba ari nabyo Museveni n'abakomozaho avuga ati nyaboneka rwose ni twe turi guhicyuho abadusenya batifuza ko Afurika yagira ubumwe Museveni rero ijambo rye ikintu esansiyeri numvishemo nuko ni ubumwe bwa Afurika ntekereza ko ari nabyo avuga ati hari akazi katararangira uretse ko ibyo bidasobanura kugundira ubutegetsi kuko burya iyo ureba kure akazi ugahereza abandi uforuma abandi utegura abandi bakagakomeza ariko iyo tere wenda ntabwo ariyo twajyaho yumva asaba usiga umuganda ugaragara muri urwo rwego rwo guhuza Afurika kugira ngo Afurika ishyire hamwe yaba ari ikintu cyiza bishoboye ariko rero nyine bampemuke ndamuke barahari benshi cyane akaba avuga rero ati ikivandimwe ariko nanone akashaka kwerekana ati abandi dushyize hamwe dore ibihugu bidukikije turi kumwe uretse umwe wigize ikirara nyine ari nawe mu by'ukuri ababwira yavuga ati turi guha icyuho abaza gusenya ubumwe bwa Afurika hariya hantu ibyo yavugaga Kagame ajya gukora mu Bugande nta gihugu atabikozemo hariya yarabikoze arabikora muri Congo n'uyu munsi arabikora mu Burundi yarabikoze muri Tanzania yigeraho yirukana abanyarwanda abikora mu Bugande umuntu yabwiraga hariya rero igihugu cyose cyari kiri hariya gishobora kuvuga kiti umvugiye ibintu kuko iwanjye arahaje akakora ibi n'ibi iwanjye arahaje akakora ibi n'ibi Kisekedwe yavuga ati sinasinzira ese Gikongo yayigize akarima ke aho hantu rero kuri Museveni rwose urumva abifitemo objectif yo kuvuga ati mbega ni nk'inzozi zo kubona Afurika ishyira hamwe yunga ubumwe afite ibitekerezo nk'ibya Kadafi yavuze ko bashatse kujya kumudefanda uretse wenda ko ntumva ukuntu bashatse kujya kudefanda umuntu akarinda ava muri Tripoli batavuganye bari bafite umugambi wo kujya kumudefanda hariya ntago nahumvishe neza ntago yabivuze ariko keretse umuntu keretse aho abansobanuriye nibwo namenye ukuntu wari witeguye kujya kudefanda umuntu akava muri Tripoli mutavuganye ngo akubwira ati ndagiye wa mugambi wenda muwe nimuwihorere cyangwa se ngo nabo bamubwira bati ihangane turaje ntabwo wajya kudefanda umuntu mudafitanye communication kuba rero avuga ati yaradutengushye aragenda ntabwo mbisobanukiwe kariya ko ntabwo nagasobanukiwe ariko rero ikigaragara ni uko ubumwe bwa Afurika bumuri ku mutima kandi umuntu wese ushyira mu gaciro nicyo kintu twagombye gushyira imbere y'ibindi byose
urakoze cyane Jean Damascene twihute ndeka maze njye kwa kwa France ndetse nza kwa Jacques harashize iminsi ibiri bavuga ko hari ibiganiro byo kohereza ingabo za Uganda muri Congo. Twatangiye kubona muri rijoro bati Uganda to deploy troops to DRC, sinzi niba byemejwe bite nuko Felix Tshisekedi yari Kampala, akimara kuva Kampala yarayahavuye ubari rubumbashi muri rijoro niho yageze. Ariko za Twitter nyinshi ziri kuri Congo zirandika ko ingabo za Uganda zigomba kujya muri Congo, zigomba kujya mu mirwano muri Congo. Twavuga ingabo za Kenya mu minsi yashize, urumbana none na Uganda yengera ku rutonde nyuma ya Kenya, Uganda, kandi abakuru b'ibihugu bose bari kumwe hariya. Wenda kagiye aza kuba hari, wenda ari kuvuga ati haba my troops cyangwa RDF yanjye umurayisi gahehe. Kandi uziko zavuga ati nimwe urabize ajya avuga ati namwe ntabwo muri museke igoroye. Urabona rero bisa nkaho ibihugu byo mu karere birimo kuza byinjira muri Congo bitewe na Tshisekedi wenda, ariko ntabwo turabona aho Kagame azavuga ati ya peace cake yanjye ni hehe Francois. Kagame navuga ati murimo muraza mujya muri Congo, ngiye murimo muransiga, azatera urutoki ati murashaka kurya mwenyine mu nyime, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo nawe tubatekereze kuko izi ngabo iza Uganda zigiye kujya muri Congo nkuko birimo kwandikwa. Bari bamaze bisandika ko hari ibiganiro hashize iminsi itatu. Ndabona za Twitter zivuga ziti ingabo zigiye kuba deployed muri Congo. Ikindi nanone kiriya kintu cy'umuturanyi wo hepfo nacyo tugitekerezeho. Everest Ndayishimiye nawe yajya mu birenge nk'ibya Museveni akibaza ati ibyo Museveni avuga birasa n'ibyabereye iwanjye. Hari akantu umuntu yohereje ahangaha gashekeje, reka tugasomewe na duseke. Byaturutse ku byo Gasake yatubwiye muri Cameroon, nibyo bababwiye babaca amafaranga y'amasefa. Uyu aravuga ati komera cyane Serge, muri Cameroon nabayeyo umunsi umwe abapolisi bafashe minibisi twarimo barayihagarika twerekana twese ibyangombwa, noneho batubaza de carte de baptême turazibura. Bababaje carte za baptême barazibura bahita bishyura ngo baduca ngo France fa, noneho ngo bahita birukanga baragenda. Tekereza Afurika waragowe ubaza umuntu carte de baptême koko hari itegeko ngaya Afurika rero.
Serize kuri ako kantu hari igihe nababwiye ko waciye amasefa 500 mbabwira nti ekivara mu madolari, burya ni idolari rimwe gusa, ni idolari rimwe gusa. Naje kubibona ntabwo ari n'amadolari 10 banciye hazabu, ntabwo ari hazabu yanyatse yo kunywera. Ariko niyo mpande yari ahwanye n'ubuzima bwe ngo nari ngiye kwangiza babyumva.
Birashekeje ngiye Afurika rero. Afurika imeze gutya izishyira hamwe ite. Comrade François Mutuyemungu, nyuma y'ijambo rya Museveni tumaze iminota 10 twumva ndetse na Gasake ko bivuzeho, tukanibaza tuti umuturanyi wo hepfo watekereza iki? Kagame amaze iminsi avuga ati umubano wacu uri mu nzira ugaruka, anabavugira ibintu batanavuze. Njye nkeka ko harimo n'igipindi kuvuga ngo ashimangira ati umubano w'u Burundi natwe uri mu nzira nziza. Ntabwo turumva deklarasiyo ya neva cyangwa ubutegetsi bwe. Nyuma y'ijambo rya Museveni aho Burundi nabwo ntabwo bwavuga bati twitondere uwo muturanyi uvuga ngo umubano wacu urimo urasubira mu nzira nziza, ibyo nabyo babikoraho komanteri ijambo ryanyu.
Oui, murakoze Serge, ariko nabizi neza ko Evariste yagifata ubutegetsi ijambo rya mbere yavuze. Yavuze ati twe ntatwabana n'umuturanyi w'indyarya. Kagame aramuzi neza, kandi umuntu bita Evariste buriya ntabwo ari inkuru nziza. Evariste we buriya ni umuntu uri kategorike, yes ni yes, no ni no. Abamuzi kikwete baramwumvishije cya gihe mu irahira ryiwe. Yavuze ati uyu muntu yavuze oya abari oya, kandi mwumvishije ko bateze igico bisi bakicamo umukoloneri mu ngabo z'u Burundi ejo hahise. Bikwereka ko boneza red itabara, urimurumva abanyamurenge barimo gupfa bakavuga ko ari red itabara. Red itabara ninde wayishinze? Ni Kagame na RDF. Ukomoje ku kintu uti bashobora kuza kwemeza ingabo z'Ubugande zikinjira mu mirwano hariya zikajya kujoininga iriya special operation barimo gukora mu burasirazuba bwa Congo. Mwongere mwibuke ko na Kenya yabyinjiyemo. Kandi amakuru mfite bamwe mu basirikare boperetingiraga muri iriya mitwe y'abamayimayi muri Kivu ya ruguru barimo baragaruka mu ibanga. Ayo makuru yo ndayafite, harabayangejejeho ko babonye ko ibintu bidakomeye hari imitwe imwe n'imwe wabonye ko abajenerali batangiye gushyira hasi imbunda harimo rero imitwe yakoreshaga bamwe mu basirikare ba RDF bari baracengeye barimo gutahuka mu ibanga mu ijoro bigaragara ko babonye ko Felix iri operasiyo yatangije y'iminsi 30 nta mitindo irimo kuva rero Uganda bugiye kwinjiramo Kenya nawe yarabizemo ubundi itajyaga ibibamo kandi tugiye kureba rapport de force y'u Rwanda na Kenya mu by'ukuri Kenya yo izakuta itababarira kandi murabizi neza ko iriya mitwe myinshi cyane y'abamayimayi yoperetingira muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo imyinshi yasinzwe na bariya bakabarebe na ba Jacques Nziza ibifite abamayimayi cyangwa abakongomani bayiyobora ariko mu by'ukuri iri anda amategeko ya Kigali bikwereka ko rero iri ntambara ishobora kubera muri kare agace irakomeye cyane kandi Kagame we arabizi ko itazamworohera kubera yuko bigaragara ko bagiye kumushyiramo hagati kandi Serije abanyakenya niwe bamara kugera hariya bagahuza n'abariya ba Tanzania buriya n'abarundi bazazamuka birumvikana kubera iriya red itabara ndakumenyesha ko Kagame na James Kabarebe n'iriya mitwe y'inyeshyamba bashinze muri za Kongo hariya ntabwo biraza kuza kuborohera kandi narakubwiye ngo intambara izabera hariya muri Kongo kandi ishobora kuko bajya bavuga ngo inkubisi y'amazirantokira irayitarukiriza bigaragara ko bagiye kumufatira Demitere Kagame barabizi ko guhumeka kwiwe ari muri Kongo n'amabuye y'agaciro bibayo barabakabarebe n'iriya mitwe yose mubona yashinzwe nabo ibibira bakazana i Kigali ubundi umuhungu wa Kabarebe akaba ari we ukoordinating ari amabuye y'agaciro yose murabizi ko ari uhagarariye uruganda rutunganya za Corta akaba ari n'uhagarariye abacuruzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda bumva ko ni Kabarebe iriya mitwe hafi ya yose nibikorera rero bo bashaka kuzamungewe uburyo mbona bagiye kumufatira Demitere bagiye gukupa robine zimufungurira kuko Kagame n'iyo ekonomi ubona yaratishaga Rwanda n'amaraso y'abakongomani bajya gucukuza ziriya za Corta no kwica abanyagihugu ba Congo niba rero abanyakenya na Uganda bimanutsemo hariya Felix nawe akankuraje abakongomani kuko urabona ko nabo bafite morale batigeze ibaho batigeze bagira murabizi ko Abanyamerika bamuri inyuma nibamara gukupa ziriya koridori zose biviramo ndakumenyesha ko igisebe kizatangira kunuka kandi koko inzara urayihisha ariko mu gitondo isanga ku muryango urabona ko umugabo bagiye kumufatira muri Congo nibashobora gufunga Congo amajyepfo n'amajyaruguru ya Kivu ndakumenyesha ko Kagame atazaresista kubera ko n'imyenda arimo ashobora guturika udutsi two mu mutwe kubera ko afite amadeni menshi cyane muri inyuma afite ibibazo byinshi cyane nta handi avana utuntu utuboro ni hariya nicyo kimutunze iriya mitwe rero natangiye kubona ko hari nk'imitwe igera kuri itandatu yatangiye gushyira imbunda hasi n'amakuru nabonye ko hari abasirikare ba RDF barimo gutaha mu ibanga abo ni babandi bari baracometswe n'iriya mitwe yiyita y'abamayimayi n'abakongomani babonye ko amazi atakiri ya yandi bashobora kuzafatirwa mu iriya mirwano nk'uko mwumvije ko turi na Beni bahafatiye hafi 400 by'abarwanyi bikwereka ko mu minsi iri imbere narakubwiye ngo uko inkende irushaho kuzamuka mu giti igenda irushaho kugaragaza ubwambure bwayo Museveni yavuze ikintu gikomeye abantu bazagikurikirane kandi ni ibintu dusanzwe tuzi ntabwo ari kubusa Museveni yashyisemo gufata speech nk'iriya imbere ya Evariste Ndayishimiye imbere ya Felix Antoine Tshisekedi n'imbere ya Sisulu ntabwo urabona ko ntabwo bapfuye kubivuga gusa ndakumenyesha yuko agahuru kwimbwa gashobora kushya nimba batabitabariye mu maguru mashya kubera ko ndakumenyesha ko biroroshye gusa kugenda ugafunga iriya Congo babasirikare ba RDF bakoreraga mu mitwe yo muri Congo kugira ngo bashobore gukora kuri ya mabuye y'agaciro bahite bakupa liyezo ubundi uzareba ikizavamo na za Centrafrica ntiziboroheye kwavuye ko bagiye kwibayo n'ibiki byose nabyo ni ibindi bibazo bikomeye cyane mbese muri makeya urebye situation muri geopolitique ndakumwe nkuko nababwiye nti niba ntago nenze Museveni ko azavuga ibi bintu ariko niba byibuka neza last week mu cyumweru gishize nakubwiye nti Kagame game is over agomba gukubita ibipfukamizo hasi niba ashaka kugira ibya savinga murakoze Serge
urakoze cyane Comrade François tunagaruka ngaho tujya kwa Jacques Baraka hari na umutekano ukomeje kuba muke muri Congo hari un opérateur économique washimutswe muri Goma yari ku muhanda muri Goma nyine yari ku muhanda ahitwa ngo Kimoka à 30 km de Goma si la lutte est sacrée qui changa dans le territoire de Masisi akaba mushimutse rero ngo ni opérateur économique Monsieur Sando Shaka abamushimutse rero bakarimo gusaba 100,000 by'amadolari urumva rero nta wamenya n'abamenya muri iryo shyamba ariko ndabona n'izina rye Shaka n'izina Fidye kandi bo muri Norikivu afite amazina yo gusaba mu Rwanda Sando Shaka wabaye kinape bakabasaba 100,000 by'amadolari tekereza n'abantu banakinapa bagasaba nayo mafaranga urumva ko n'abantu bazi uburyo babasha gukontrolana n'iyo miriye bamwe ejo bundi nibyo nabonaga bati bamwe baturuka i Rwanda abandi bakambuka i Rwanda mwabonye iriya modoka ejo bundi yagendera ku mapine ifite za koruta cyangwa amabuye navuze ni itekinoloji wa mugani uko babivuga muri ya video tekinoloji yateye imbere ku buryo washyiramo niba rura mucanga niba ari umukungu urimo ugashyira mu modoka ikagenda kuriya Kongo ifite ibibazo bikomeye ariko twizere ko wenda bitine bitebuke bizabonerwa igisubizo tuzagaruka mu minsi iri imbere tureba ibya ziriya ngabo cyangwa bariya baguverineri bashyashya ba gisirikare hari byinshi nuko nta mwanya wari kuri mu gari tuzabigaruka mu cyo gitaha Comrade Jacques nagira ngo tugaruke hano kuko tuma tugenda tugana ku musozo zikaje minota itarenze 20 buri wese ahita akora n'umwanzuro ndeka nguhere wenda numara ko response yawe unasoze bagenzi bacu bavuze ibintu byiza cyane kandi byinshi urabona nubwo tuvuga Afrika nkuko Museveni yabivugaga hari n'ikibazo cya Congo hariya presence y'abakuru b'ibihugu bari yari muri South Africa bari bari kumwe munsi umunsi uravuga ko turimo kubona wenda ni ingabo za Uganda zigiye kwinjira muri Congo niba byemejwe nkuko twabivugaga ariko ibiri kuri Twitter byose ntabwo bivuze ko ari ukuri ntabwo tuzi icyavuye mu biganiro byabaye ejo nimugoroba mu bakuru b'ibihugu cyangwa ibyo baganiriye munsi ariko turimo turavuga tuti ibyo dusoma bati ingabo za Uganda zaba zigiye kuba bakoze deployinga muri Congo bifite ikindi byahindura kuko abakongomani bari basanzwe bashinja ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda n'iz'u Burundi gukorera hamwe mu kudestabiliza regio ariko zinamutse zigarutse noneho Felix azizanye ku mugaragaro bifite ikindi byahindura no mu geopolitike ya Congo cyane cyane no mu karere nk'uko abakongomani bazifataga icyo nacyo naza kugikomozaho mu minota 5-6 bigukundiye kugira ngo tubone umwanya wo guha abandi dusoza ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge hari ikintu kiri gutuma nibaza ibibazo byinshi kara karere gafite abasirikare benshi twumvishe abo muri Kenya na buko bazaba bahari twumvishe yuko ubu tumaze kumva nabo bo mu Buganda bazaba bahari ugashyiraho nabo muri Congo ugashyiraho nabo mu Rwanda hari kameme ikintu abantu bakwibaza ni gute ibihugu nk'ibyo ngibyo bingana kuriya bijye kohereza abasirikare muri kara karere abo bajye kurwana nabo bangana bate abari guteza imvururu muri kara karere bari guturuka hehe kuko urabona ko ibyo bihugu byose bigiye kwimplika muri izo operation ni bihugu bifatanye biri muri ako karere kandi nta rebellion imwe idashobora kugira bazariye none ubu ni igiki Kenya Uganda zaba izanye cyatuma izo rebellion zihagarara cyangwa se bazihagarika mu bikorwa zirimo gukorwa ubu ngubu ngiye bwana Serge ndabona hari ikintu kiri gutegurwa tutatwamenya izina cyangwa se naturi yacyo. Ntabwo mbona
Jacques nakubwira ko wenda na South Sudani runi irimo irareba ko ingabo za nyuma zava hariya, kuko gahunda yararangiye muri Sudani, gahunda yo gucamo Sudani ibice byarangiye. Sinzi wenda niba gutekereza balkanization, nzi ko abakongomani muhita mwumva balkanization cyane kuruta no kureba uburyo ikibazo cyakemuka, ariko nkurikije nanjye uko mbibona hari ibintu ntasobanukiwe muri geopolitike, sinakwipronounce uko byagenda. Ariko nahoze numva no muri nations bavuga bati ingabo za ziriya ariya bwose bigiye kurangira, mission termine, ubwo gushaka ahandi wenda bakwerekeza. Seromo wawe uko mbitekereza?
Ibyo bivuze nibyo ko no muri Sudani hepfo mfitiyo inshuti ukorayo, nawe wangejeho amakuru nk'ayo ngayo. Ariko wibuke Bwana Serge, hari ikiganiro twagize nkubwira ko Afurika igiye kumera, igiye kuba Afghanistan shyashya. Njye ndabona ariho biri kugana. Ntabwo bihugu bingana kuriya byaga kurwana na Akaliberinyo, ntazi ukuntu kangana, abantu bataziho kari guturuka, bamwe bakavuga ngo ni rebellion y'Abagande, ariko iri kurwanira muri Congo. Ntabwo wumva impamvu rebellion iri contre ubutegetsi bwo mu Bugande baza kurwanira muri Congo bakaba bica abakongomani, hanyuma ukabona n'abanyakenya nabo baraje. Kandi Congo ifite ubushobozi bwo kumobiliza abasirikare bahagije kugira ngo bavaneho irarebeje. Ntabwo mbona
ariko nabo ni korompi, bararegwa kugurisha intwaro n'amasasu. Comrade,
mais bien sûr, ariko byose ibyo biri muri plan tuta twamenya exactement. Kubera yuko iyo abantu bari guforma abasirikare b'abakenyane bashobora guforma abasirikare bo muri Congo. Kubera iki ba prefeye guforma abasirikare bo muri Kenya ariko ntibaforme abasirikare bo muri Congo? Kubera ko nk'uko ubivuze ikibazo kimuri corruption, nimba hari budget, nimba hari amafaranga ishobora guforma abasirikare b'abanyakenya, kubera iki idashobora guforma abasirikare b'abakongomani? Urumva ibyo byose ni ibibazo, kandi nta kintu cyerekana yuko abasirikare bo muri Kenya bazitwara ubundi buryo kurusha abasirikare b'abakongomani. Ntabwo mbona umusirikare wo muri Kenya uzaza kwitanga mu gihugu kindi adahembwa neza, atazi ibyo ari kurwanira ngo aza defende icyo gihugu. Contrairement, abasirikare bo muri Congo bari bien formés, bahembwa neza, bashobora kudefenda igihugu cyabo. Njyewe rero nkabona yuko ibyo bintu byose bigomba kuba biri muri plan yo kongera nanone akaduvayo muri kara karere, hakaba hari un projet abantu batari bamenye. Ibyo rero tuzabimenya dute? Tuzabimenya igihe kizatubwira. Donc l'État nous le dira. Kandi hari designe zirekana yuko personnellement ibyo bintu byose bitari muri cadre yo kugira ngo umutekano ugaruke muri kara karere. Kubera ko iyo bashaka ko umutekano ugaruka muri kara karere, ibintu byari gukorwa mu bundi buryo. Ndaguha urugero Bwana Serge, tukabiganiye muri iki kiganiro. Reba ikibazo Uganda n'u Rwanda bafitanye. Nubwo bamwe bavuga bati ngo nongo tuzasakara, tuzashyiraho imiryango, abandi bati ngo dufite uburyo dushobora kubereza uruvaka, nimba mushaka muzayibona. Nta ntambara izaba hagati y'Uganda n'u Rwanda, iyo ntambara ntabwo izahaba. Nta n'umwe uzajya kuvuga ati ngo nagiye gushotora undi ngo habe intambara nk'uko turi kubibona muri Congo. Ibyo ntabwo mbyemera ko hashobora kuba ubundi buryo Uganda n'u Rwanda rushobora kuresolve ikibazo cyabo atari mu magambo gusa ayo turi kumva umwe yabyira undi ndagasubiza undi ariko muri Congo curiosement abantu bari pre yo kohereza y'abasirikare kandi abantu bazi neza iyo mitwe ihagaze aho iri kandi ntabwo ukeneye ibihugu birenze bibiri kugira ngo ukemure cya kibazo cyo muri karakare bikaba bimbwira yuko hari iyindi gahunda muri karakarere wenda nk'uko uri kuvuga balkanization cyangwa se bigakomeza muri karakarere hakamera nka Afghanistan nta kundi kuntu ndi kubibona ntabwo ndi vraiment positif muri evolution y'ukuntu ibyo bintu biri kuba evolue kubera ko hari uburyo bwinshi butari buriya bwo kugira ngo biriya bibazo bikemuke muri karakarere murakoze bwa nasheshe
urakoze cyane kandi ngushimire kuba twabanye kuko dusigaje iminota umunani ndakeka ntari bubone umwanya wo kuguha ijambo rindi reka duhite tujya kwa Jean Damascene Gasake nawe mu minota itatine abe yasoza Jean Damascene wakoze kwitabira kino kiganiro ubutumwa bufitiye abanyarwanda nubwo twavuze kino kibazo cya Uganda cyane ariko ntiduhangayikishwa n'ibibazo by'iwacu kurusha n'ibindi iyi ni politike ni geopolitike ntacyo twayihinduraho gusa twebwe twashyira imbaraga hehe wowe nzi ko ukora politike Comrade France akora politike Jacques nta politike arimo ni umusesenguzi gusa ku bya politike ariko mwebwe babiri François na Jean Damascene muri muri politiki ishaka impinduka mu Rwanda reka ngo rero Jean Damascene mu minota itatu niba hari ubutumwa ufitiye abanyarwanda bavana amasomo ki muri ibibazo imbaraga bazikira hehe kuko ni umwanya wa opportunite si umwanya wo gutakaza umwanya Jean Damascene Gasake
ya urakoze Serije kandi nanjye ngushimire kuba wantumiye muri iki kiganiro nshimire na bagenzi banjye twakibanyemo Jacques Barak na François Mutuyemungu yari byishimo cyane kuganira namwe muri iki kiganiro kungurana ibitekerezo ya mu gusoza rero wenda mpere ku byo mugenzi wanjye Jacques Barak bavuga muka amaze kuvuga wenda ntago ndi kumva neza ikibazo uko ari kukibona ariko rero ikigaragara nuko muri kiriya gihugu harimo imitwe yitwaje ibirwanisho ndetse hakaba harimo na Red Tabara na kiriya gihugu Congo nubwo bavuga ati umuntu abaforumye bayirwanya nibaza ko ntako batagize kugira ngo abasirikare babo babe bayirwanya ntago byashobotse ariko nanone umuntu akaba yakwibaza ati kubera iki bitashobotse iriya mitwe yitwaje ibirwanisho niyo barwana nayo cyangwa hari izindi mbaraga barwana nazo aho ngaho rero niho ibintu bigiye kubera ibindi kubera ko kaga yarazi ko ari ufite kontrole kuri kariya gace none Kisekedi ashobora kuba yararebye agasanga uza kuzimya umuriro ashobora kuba ari we watsa ariko mbivuga akaba rero yiyambaje noneho n'izindi ngufu ndetse muri izo ngufu yiyambaje akaba arimo izitavuga rumwe na kaga ndibaza ko ari byo Jean François yashatse kuvuga avuga ati ibintu bishobora kugenda uko tutabibona ubu ngubu uko tutabitekereza ibintu bishobora guhinduka ibindi kubera ko ibihugu bigiye kwinjira muri iriya mirwano bigiye kurwanya nde iriya mitwe tubona twumva eske niyo mitwe barwana nayo cyangwa iriya mitwe hari inime invisible iri derrière iyo mitwe
Jean Damascene aho niho abopoza basaba Tshisekedi kudefinisa ibihugu by'abaturanyi birwanira ku butaka bwa Congo ngo babyature ariko ubutetsi ntabwo buratura ngo buvuge ibyo bihugu by'abanzi ibyo ari byo ndetse ngo banagaragaze strategie y'uburyo bazarwanya ibyo bihugu by'abaturanyi aho hantu mbona ko Felix ntabwo arabasha kubasobanurira bene igihugu cyangwa abanyapolitike bo muri opposition ikinshasa niko nabivuga
ya niho politike rero ibera mbi nyine hari igihe atabivuga kubera inyungu justement za resultat akeneye ariko rero ikigaragara nuko yiyambaje izindi ngufu izo yari yiyambaje arizo u Rwanda biragaragara ko rutabishoboye icya mbere ntirwabishoboye icya kabiri wabwirwa n'icyo ahubwo uruhare rubifitemo mu kwatsa umuriro hariya akaba ariyo mpamvu rero buhoro buhoro arimo arinjizamo ibindi bihugu cyane cyane bitarebeye izuba u Rwanda biramutse biruhasanze kuvuga ko abantu batava muri Kenya ngo bazi barwanye iyo mitwe byaragaragaye ko M23 yarwanyijwe n'abatanzania n'abasouth africa n'ibindi bihugu byari biteraniye hariya kandi barayihashije barayirwanyije barayihashya iragenda kubera iki M23 nta nubwo ariyo barwanaga nayo n'u Rwanda barwanaga narwo bararuhashije ruragenda ruvamo hariya rero agomba kuba yo Etienne Tshisekedi yongeye gusobanukirwa ko cya gihugu cyari nyuma ya M23
Félix Tshisekedi
kwari nacyo kiri inyuma iriya mitwe ibwira ko arwanya akaba rero ariyo mpamvu yavuze ati reka mpindure umuvuno nkoreshe neba ndebe ko kiriya kibazo nagikemura niba nawe afite ubushake bwo kugikemura ariko rero niba uko mbibona noneho arabufite ariko cyagiye yajyaga kuzana u Rwanda nibaza kuko nabonaga ari nk'aho yikinira menya abakongomani baramwokeje igitutu bati ibintu urimo ntabwo bisobanutse none yatangiye gukoresha uburyo buboneye kugira ngo noneho arwanye umurwanya nyawe maze rero Serije ndumva twagize ikiganiro bagenzi banjye batazi ibitekerezo nakunze cyane tunguranye ibitekerezo nawe kandi wagiye utuyobora utwe utuganisha ku bisubizo ku buryo buri wese byamworoheye kugerageza kugira icyo avuga koranalize ye nkaba rero ngushimiye nkaba rero nshishikariza abanyarwanda batwumva gukangukira ikibazo kiri muri kariya karere bakajya babikurikira bagasobanukirwa ntibajye bajya hariya ngo bababeshye umuntu atangira avuge ngo umuturanyi wa ruguru ngo ntago nzi icyo dupfa kandi abizi Abanyarwandakazi ntakajya hariya ngo ababeshye ni uzambije akarere umunsi abo yiyenzaho bamukoze mu majigo Abanyarwandakazi muzamenye ko ari nyirabayazana wakomanze amazirantoki akamutarukira nk'uko Jean François Mutuye Mungu yabivuze maze rero nongere nshimira abanyarwanda bakurikira radiyo itahuka abatwumvishe n'abazatwumva mugire umugoroba mwiza namwe Serije ugire umugoroba mwiza urakoze
urakoze cyane Jean Damascene Gasake ku mwanya mwa radiyo itahuka kuri mugoroba ndetse na contribution mwatanze comrade François Mutuye Mungu ndagira ngo dusoze nawe utanga ubutumwa nyine ku byo twaganiriye n'ukubona inama wagira abanyarwanda akenshi basanga abanyarwanda bavuga bati kuba u Rwanda biragoye bitewe n'uko ibihugu nyine byose byaratugambaniye nta gihugu cy'umukunzi dusigaranye twaratereranywe hari igihe abantu bamamagara nkumva amaganya yabo nkavuga nti ça c'est pas la politique politique ni uguhora widemarika politique ni uguhora ushaka inshuti kandi dukunda kubivuga tuti umwanzi w'umwanzi wawe n'inshuti yawe kubera ko nizo nyungu za politiki ibintu bihinduka mu karere buri munsi impinduka ziba ugiye uba fix ukavuga ati sinzavugana na Mutuye Mungu sinzavugana na Gasake ejo akagira power akagira imbaraga agashiftinga icyo gihe urasigara ugatakara niyo mpamvu rero opposition twari dukwiye kujya twiadapta kuri politique regionale abayobozi bacu bakagerageza kureba aho inyungu ziri kuko nta wamenya bucya bwitwe ejo François Mutuye Mungu ijambo ryanyu namwe amusoza kuri ikiganiro cy'uyu munsi
murakoze Serge nanjye nasoza nongera kubwira abanyarwanda ngo tugeze muri deuxième mita ya gemu urabona ko ibintu bishobora guhinduka mu buryo batigize bitwa ariko nge n'ibintu nakomeje kubona kuko imyitwarire ya Kagame na Gatsiko mu gihe cy'imyaka nk'ibiri abayikurikiranye mwagiye mubona yuko hari impamvu yatumye ubona abanyamerika n'abongereza basa n'abamucyaha nubwo yirengagiza ariko iyo umukurikiranye mu disikuru yiwe wumva ko yatangiye guta icyizere naho ubundi muri Congo niho game izabera dosiye mu mita igiye gutangira kandi muzayibona. Wababwiye ko ngo azasakara, hari wavuze ngo ubundi kera yatubwiraga ko hari umurongo utukura, umurongo utukura yavuyeho ngo agiye gusakara indake yiwe, niba mwabyumvishije. Ariko ikigaragara cyo niba bigiye kubera muri Congo, ubushize bakubisemo Ventura ishobora guhungira muri Uganda, ubara niba bakubita bazahungira he noneho ko Uganda yigiriyeyo, aho izahungira urahumva. Tubiha amaso, ariko icyo nakubwira cyo umukino wa Bakabarebe na ba Jack Nziza, iriya mitwe bagiye gushinga muri Congo ishobora kuba igiye kugera ku iherezo, kandi ntabwo bizaba ari byiza ku gatsiko, cyane cyane kubona ko Kagame we yamaze guhebera u Rwanda akavuga ati njyewe nzasakara akazu kanjye ntabwo nzanyagirwa. Ariko yirengagije ko iyo umuturanyi arimo kuvirwa ko bigenda kose ugomba kumwugamisha, kariya kazu ni gatoya kandi abanyarwanda bakeneye bose ambulariza baproteja. Afite inda we ashobora kujya mu ndake, nibyo hariya mu Kiyovu hafi na Beneri ya hose yarayikurotiriye yubatsemo munsi y'ubutaka, ariko nkeka ko yakagombye gupfukama akibuka ko ibintu bishobora kurangirira mu mishyikirano, nk'uko bajya bavuga ngo memo sekoture Museveni yamugarutseho. Sekoture yigeze gushaka kwivana ku Banyamerika n'aba Western n'Abongereza n'Abanyaburayi, yashaka kujya mu Barusiya mu bakomuniste, ariko icyaje kubaho byamusabye gupfukama. Njye nkaba mvuga ngo na Kagame nawe ibyo aribyo byose ntarirarenga, ashatse nika ko gutanga amahoro mu Banyarwanda, agatanga amahoro mu baturanyi, agatanga amahoro mu karere, nibyo byazana amahoro arambye. Naho aho kutweka bari abana 750 yagize abaretuna ngo bazamurwandira, ndakumenyesha ko kadafata arafite bakeya, mu mbutu ntera afite abasore bakeya, igihe cyageze. Kandi seje nongere mbisubiremo, Abanyamerika ntabwo bajya bakora investment irenze imyaka 30. Kagame rero contract yiwe yaba expired, ahubwo yatinze kubyinavamo, kandi utinze mu rubyiniro ko bigendura kuzi nyine buriya bizamugora gusohoka, kuko imisohokere yiwe ya 2017 2017 yarafite exit nziza, ariko yarayimisinze. Nizo ngaruka nibwo byibuka mu myaka ingahe ibiganiro twakoranye nabwinti yamisinze exit, kuzongera muri highway yo misinze exit bigusaba gufata next rero ubwo urumva sinzi uko bizagenda muri 2024. Kandi Felix akeneye gutereza cyangwa gutunganya igihugu cya Congo, urabona ko biraza kuza kumugora Serge, keretse abadasoma ibihe buri munsi njya mbabwira ngo Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe. Ariko Abanyarwanda twongera tubabwire ngo u Rwanda n'Abanyarwanda bizahoraho mu byo bakora byose, mu byo bashyigikira byose. Bibuke ko u Rwanda ari urw'Abanyarwanda kandi ruzahoraho, n'Abanyarwanda bazahoraho, Kagame na FPR bazagenda, kuko iriya ntebe yicayemo hari benshi bayicayemo, ruriya rubwiro ntabwo ari wa mbere rwicayemo. Akaba ari cyo mvuga nti Abanyarwanda barenge iby'amarangamutima, bamenye ko bagomba guharanira igihugu cyabo, kuko u Rwanda n'Abanyarwanda bizahoraho. Ariko Kagame na FPR igihe kirageze cyangwa kizagira bagende, kandi ibimenyetso turimo turayibona, keretse abadasoma ibihe. Ariko Serge, nk'uko twabivuze, murimo mugenda mubona ibyo twavugaga mu minsi yatambutse, kandi urabona ko ni kimwe kuri kimwe, nta na kimwe duhusha. Uko twabiteganyije, uko twabivuze, uragenda ubona ko birimo bigenda byipangura, kwa kundi twabivugaga uko bizagenda niko bigendekera abanyagitugu iyo batinze mu kibuga. Serge,
urakoze cyane. Comrade François Mutuyemungu, wakoze cyane kubana natwe, reka rero tubashimire. We yaragira ati komera Serge Kagame ni nk'uko Gasake yabivuze, ntabwo ari nyirabayazana, ntabwo ari nyirabayazana gusa, ahubwo ni nyirakazi yahamagarira. Urakoze cyane kuri ubwo butumwa. We yaragira ati Serge, urugendo rw'akazura aherutsemo mu gihugu cya Tanzania muzarutubwiraho iki? Ntabwo ndabona amakuru, bagenzi banjye ntabwo baramfeeding information, ugiye nzazibonera nzabibabwira. Ntabwo mvuga ikintu ntazi cyangwa ntasubiramo, ubwo rero tuzabikora igihe tuzatubonye amakuru. Murabona ko no muri Canada bohereje batashe militeri, mwabonye ko yazamuye abasirikare ngo mu ntera, hari batashe militeri bohereje muri Canada, nabwo tuzareba background zabo, Fransa mutuye mugu baza ndamaseni muturebere tureba abantu babohereje
uri yabohereje ni muramu wa Richard Sezibera umwe ahoza ari ministre w'ubanyi n'amahanga.
Aha, wakoze cyane. Rero urumva ko uburi bien informé tuzareba n'ibigwi byabo n'ibyo baje gukora.
Utase n'umuntu nzi akiri kapiteni ndamutse.
Okay, urakoze cyane. Ubwo tuzabigana mu bindi biganiro byacu birambuye. Munyemere rero dusore zangaha, nshuti mwari muteze amatwi radiyo Itahuka. Nizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro twabahaye uyu munsi. Dushimire Comrade François Mutuyemungu, Comrade Jacques Baraka na Comrade Jean Damascene Gasake. Radiyo Itahuka kuzakomeza ejo isaa 9:30 ku isaa Washington DC mu kiganiro cy'ubukene nimero mibi abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Edouard Kabagema. Njyewe ku by'umwihariko tuzongera ku wa gatanu, ndumva ari njyewe muzabana ku wa gatanu. Turabakunda kuri Radiyo Itahuka, ijoro ryiza abandi mwese, umunsi mwiza, muri abantu b'agaciro na hejo, ijoro ryiza.
We have no interest in fighting anybody except poverty and underdevelopment in Africa, starting with Uganda. However, some actors are always in search of enemies. They are looking for enemies. You are not an enemy, they declare you an enemy. Okay, if you want to be an enemy, we can sort out issues. Our role there is to advise those who are advisable, but also do our patriotic duty if unavoidable. Unfortunately,
goodbye.